See, Brother Neville believes in laying on of hands.
Mfethu Neville uyakholelwa ekubekweni izandla. Ngiyabona nginemibuzo emibili. Manje ngizoyithola lena kusasa ebusuku ngoba nginaso isikhathi sokunibhekela yona yonke namhlanje ebusuku. Mhlawumbe emlayezweni wayizolo ebusuku. Manje uma noma ubani onombuzo kunoma yimuphi umlayezo, vele uyibeke phezulu ngobusuku obubodwa futhi ngayithatha ngobusuku obulandelayo. Manje kusasa ebusuku ngizothanda ukuthola kumbe ukuba nabo ngiqonde abanye abefundisi uma kunokwenzeka. Uma kungenjalo abanye abalungileyo abesilisa abathembekileyo kumbe abesifazane esingababize esikhathini sesidingo ukuthi esehlweni. Kusasa ebusuku siyaqala emva komlayezo ukubeka izandla futhi nangomoya ongcwele. Bese-ke kuzoba khona unethuba lakho lokuhlala khona lapha uma ufisa onke amaholide uma kuthatha isikhathi eside kangako ukufa. Bese uma kungenjalo uma ufisa kuya ekhaya okungelakho, ngani sizojabula uma ungafinyelela endaweni lapho khona o nje ungazi ukuthi uzoyaphi. Sifuna ukuthola abanye abefundisi izinombolo zabo, uma beyizivakashi izinombolo zabo lapho behlala khona, lapho singasheshe sibathole khona. Futhi sithole oyedwa ekhaya elilodwa, oyedwa kwelinye noyedwa kwelinye, ukuze baninike imiyalo nina enizofuna lesi sibusiso esikhulu esikhuluma ngaso umbhaphathizi kamoya ongcwele. Izolo ebusuku besikhuluma ngokuthi wawuyini umoya ongcwele na, futhi siwuthole ukuthi nje ucishe ube yikho konke uNkulunkulu asethembisa khona. Wona sithole lokho ibandla likaNkulunkulu elizokudinga. Siwuthole ukuthi uluphawu, umduduzi, ukuphumula, nokuthokoza, nokuthula, nokuvuka, futhi konke lokho uNkulunkulu akwethembisa ebandleni lakhe kukumoya ongcwele. Futhi manje kulobu busuku sifuna ukushumayela ngawo kumbe ukuxoxa ngawo ukufundisa ngawo. Nginamakhasi athi awabe mathathu kumbe abe mane amatekisi lapha kumbe imibhalo ngawo. Lapho izolo ebusuku ngishiye iCrudence Concordance yami ibekwe lapha futhi angiyitholanga. Futhi ngiyifunisise ngamandla ami onke namhlanje imibhalo. Manje futhi kusasa namuhla ebusuku sifundisa ngokuthi kwakuyini inhloso kaNkulunkulu ekuthumeleni umoya ongcwele na? Ngwani na? Uma uyinto enkulu kangaka pho uNkulunkulu wawuthumelelani na? Ngakho kusasa ebusuku sifuna ukukhuluma ngokuthi ngabe ungowakho na, futhi uthola kanjani na, nokuthi wazi kanjani uma usewutholile na. Bese-ke emva kokuqeda lokho nemibhalo, sikuchaze ngemibhalo, sisebenzise imibhalo ezintweni zonke. Uyothi-ke labo abafuna umoya ongcwele bayoza phambili-ke. Futhi-ke ngiyethemba imvuselelo ikhona kusukela lapho, kuqhubeke njalo ukuqhubekela phambili-ke nomoya ongcwele. Manje njengoba kusengathi kusasa ebusuku abaningi kungenzeka bathi ukuhlala isikhashana emakamelweni endlini yokukhonzela. Ngibona ukuthi uma singathola abefundisi abaningi impela nalabo bantu asebenolwazi ekuholeleni abantu kuba bemukele umoya ongcwele, ukuba babakhuthaze ukuba baye ekhaya nowesifazane nomkhwenyana wakhe kumbe nomunye ofuna umoya ongcwele oyalwe ngokwanele ukuthi kufanele kwenziwe. Uma nje ungahle unikeze inombolo yakho yocingo kumbe ikheli kumfundisi kulobu busuku kumbe kusasa ebusuku, vele unikeze umfowethu Neville. Lokho-ke kuzosongela ukubuthanela umhlangano. Vele nje unikeze inombolo yakho yocingo lapho singafinyelela khona kuwe. Bese uthi ngiyoba khona, futhi uma thina ufuna ukungibeka ekhaya, uma kungongo wesifazane eyedwa, khona-ke siyothumela owesifazane, uyabona, kulona wesifazane. bese kuthi-ke uma kusekhaya lapho kunendoda nomngayo ngani singathumela umfundisi futhi singakujabulela ukubambisana nani ngoba ngiyazi niyabambisana nonke niyakuthakasela lokhu kudingeke kakhulu futhi khumbulani ohlenga umphefumulo ekudukeni kwakhe usibekele inqwaba yesono niyabona nomlobokazi kaKristu ulambile futhi womile uyahelelwa ukuzala abantwana bakaNkulunkulu futhi manje namuhle ebusuku ngaphambi kokuba sifunde imibhalo ake sikhothamise amakhanda ethu kwesikhashana sikhuleke futhi singakhuleki nje nina enikhothamise amakhanda enu ninaso isicelo na velani niphakamise izandla zenu nithi Nkulunkulu ngesizotha ngiphakamisa izandla zami nginesidingo ngikhulekela ukuthi uzongisiza o Nkosi uNkulunkulu anibusise ngamunye wenu uyazibona izandla zenu izingelosi sezizibhale phansi izicelo zabo futhi babo sezulwini manje siyeza sisondela kuwe futhi ngomkhuleko okungukuthi akungabazeki ukuthi umkhuleko usuvele wenziwe phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu kulobu busuku kule ndawo encane nalawo maculo asehlatsheleliwe futhi sinezinhliziyo eziphakamisiwe ekujabuleni okuthokozisayo ekudumiseni uNkulunkulu uDavide wathi yongena ebandleni labangcwele bese azisa izicelo zakhe futhi namuhle ebusuku zibeningi zandla mhlawumbe kumbeki ngathi amashumi ayisishiyagalombili amaphesente alabo abahlezi kulendlu namuhle ebusuku baphakamise izandla zabo befuna izicelo uyakhombisa Nkosi ukuthi ngempela singeze sahamba ngaphandle kwakho simelwe ukuba nawe imihla ngemihla wena ngukuphila kwethu kuthokoza kwethu impilo yethu amandla ethu asiqinisayo ukuhlala kwethu isihlangu sethu ihawu lethu esitheni futhi sineyilwe nje lempi yokuphila ngaphandle kwakho kungenzeka enhlobo ukuba sikwenze futhi sifanele ngokuphelele sethembele kuwe ngokuba siyazi ukuthi sihamba sidabula kwelimnyama nelinosizi izwe macala onke isitha sisihaqile ngokunikeza izicupho nonotlaka izindlela zethu Nkosi zibekwe zigcwele onochaka besitha ukuba sisiwise futhi thina futhi siyazi ekupheleni komgwaqo sinaleso eside isigodi esinethunzi esibiza ngokufa esizohamba sidabule kuso Nkosi ubaniko yobamba izandla zethu lapho sifuna ukwazi wena manje Nkosi sifuna ukwazi ukuthi wena unezandla zethu futhi nathi sinesandla sakho ukuze sibe naleso siqiniseko esigxilile ukuthi uma sesifika kuleso sikhashana esikhulu sokugcina sokuphila kwethu sokungena kulo mnyango obizwa ngokufa ukuze sikwazi ukusho kanye nongcwele wasendulo ngimazi yena emandleni okuvuka kwakhe futhi ngiyazi ukuthi uma ebiza ngiyophuma phakathi kwabafileyo manje Baba Nkulunkulu sikhulekela ukuba ubusise izicelo zethu nokubuthana kwethu busisa amazwi akho futhi uma ngisho noma yini nokuphambana nezwi lakho kumbe intando yakho wena usenawo amandla okuvala umlomo njengoba wenze emphandweni wezingonyama ngenkathi uDaniyeli ekhona futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi uzovula izindlebe nezinhliziyo kulo busuku ukuthi futhi udale kuzo kulamba nokoma singathi bangoma kakhulu baze bangalali noma baphumule noma kuphi kuze kufike umduduzi sikholwa ukuthi siphile ezinsukwini zokugcina ethunzini lokufika kwakhe futhi le milayezo iqondiswe lapho Nkosi ukubantu kuba bakuthathe bathathe isexwayiso futhi singathi namuhle ebusuku singavele sihlube igobolondo njengamanje silibeke ngale eceleni kwebhentshi. Sithi Nkosi Nkulunkulu, ngiyisitsha sakho, vumela umoya wakho ududuleke kimi, ngibumbe ungenze ngibe njengokuthanda kwakho. Ngizonikela inhliziyo yami, amandla ami ngonke, ngibe yisisusa sakho. Sizwe Nkosi, asikho lapha ukuba sibuke kulo busuku obunemvula. Asikho lapha ngoba nje kungekho ndawo lapho singaya khona. Silapha ngenxa yeqinile engcwele inhloso engcwele ezinhlizweni zethu. Lokho kungukuthi ukuba sisondele eduze kuwe. Sazi ukuthi uthembisile ukuthi uma siyosondela eduze kuwe, nawe uyosondela eduze kithi. Futhi ingakho silapha. Ongena elambile akaye kuphuma elambile.
Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, said Jesus.
Abusisiwe abalambela bomele kulunga, kwasho uJesu, ngokuba bayakusuthiswa. Futhi uma sicela isinkwa asikwamukela itshe, sinaleso siqiniseko. Futhi uma sicela inhlanzi asikwamukela inyoka.
God our Father will feed us with the manna.
Kodwa uNkulunkulu Baba wethu uzosondla ngemana yasezulwini, izwi lakhe nomoya wakhe ofakaza ngaye. Endula imikhuleko yethu Nkosi nezicelo zethu njengoba siqhubeka silindela wena. Egameni likaKristu Jesu siyakhuleka. Amen.
Now
manje ke nina engibhala phansi le mibhalo, uma ningaphendula kanye nami kuJohane Ongcwele futhi isahluko seshumi nane. Sifuna kuqala esahlukweni seshumi nane sikaJohane Ongcwele. Futhi asiqale ngithi evesini leshumi nane, uJohane Ongcwele ishumi nane, ishumi nane. Sithi nje ukufunda ingxenye yalombhalo. Manje kulokhu nizothola eningi ingqekithi engifuna ukukhuluma ngayo kulobu busuku. Futhi khumbulani nina elinamabhayibheli anamagama abomvu, kubhalwe ngokubomvu
kuyilokhu,
ngamazwi akhulunywa nguJesu qobo lwakhe. Ngakho-ke singaqiniseka ukuthi impela kuzoba njengalokho eshilo.
Heavens and earth will pass away, but his word.
Amazulu nomhlaba kodlula, kodwa izwi lakhe lisoze lehluleka. Manje sizofunda kusukela evesini leshumi nane lesahluko seshumi nane.
If ye shall ask anything in my name,
uma nicela utho egameni lami, ngolwenza.
What a blessing!
Isethembiso esibusisiwe kangaka pho.
If you love me,
uma ningithanda gcinani imiyalo yami,
and I will pray the Father and he shall give you another comforter.
Ngiyakucela kubaba anipe omunye umduduzi wokuba hlale nani phakade.
Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive.
Isho umoya weqiniso, izwe elingemamukele ngokuba lingamboni. Manje nina enizobe nifunde eBhayibhelini lesiGreki, nizokubona phakathi lapha, hayi ukubona, lapho kuchaza ukuqonda.
For the world understandeth him not.
Ngokuba izwe alimqondi, kuyiqiniso elinjalo. Angeke ngikufunde futhi manje.
Even the Spirit of truth, who the truth,
ngisho umoya weqiniso eliqiniso, izwe elingemamukele ngokuba lingamboni lingamazi. Kodwa nina niyamazi, ubani umduduzi, ngokuba uhlala nani manje, inkathi yamanje.
Shall be
usala nani uya kubakini.
What is it, the same comforter?
Ngabe uyini na yena lowo mduduzi?
I will not leave.
Angikunishiya nizintandane ngi. Noma ubani uyazi ukuthi ungi uyisabizwana sobuntu.
I will come to you.
Ngiyeza kini. Use isikhashana izwe lingasangiboni, kepha niyangibona nina. Ngokuba ngiphila, nani nizakuphila.
At that day you shall know that I am
Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikubaba nani nikimi nami ngikini. Kuzoba lapho umnyombo umcabango wami, kodwa sizothi kufunda siqhubekele phambili kancane. Ake ngifunde lokho futhi manje futhi. Ngalolo suku, usuku olukhulu, usuku lokwahlulela.
That day you shall know
Ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikubaba nani nikimi nami ngikini. Onomyalo wami ayigcine nguyena ongithandayo, ongithandayo uyakuthandwa ngubaba. Nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. UJuda ongesuye uSikariyote wathi kuye, kwenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina ungazibonakalisi kulo izwe na? Lokho iCosmos isimo sezo. Uma unakho okufundwa emphethweni lapho uzoqaphela kimina nguG, futhi kuthi ngapha Cosmos kumbe uhlelo lwezwe. Lawo ngamasonto nokunjalo. Kwenziwa yini ukuba uyakuzibonakalisa kithina ungazibonakalisi kubo na? Makwenza kanjani na? Jesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina amazwi ami. Amen.
And my Father will love him and we will come unto him.
Ubaba uyakumthanda. Siyakuza kuye sihlale naye.
He that loveth me not,
ongangithandiyo kagcini amazwi ami. Ngahle agcine amazwi esonto kodwa okuyikhona agcine amazwi akhe niyabo. Namazwi enilizwayo akusilo elami, kepha ngelikababa ongithumileyo.
These things have I spoken unto you, being yet present.
Ngikhulume lokhu kini ngisahlezi nani.
Which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name.
Kepha umduduzi umoya ongcwele, ubaba ayakumthumela egameni lami. Uyakunifundisa konke, anikhumbuze konke lokhu. Lawo angamazwi akhe enginitshele khona.
What?
Usonike uNkulunkulu ayithumelela umoya ongcwele na, sengathi angengeza izibusiso zakhe ezweni lakhe. UJesu washo ukuthi, ngalolo suku niyakukwazi nina ukuba ngikubaba nobaba ukimi, futhi ni ngikini nani nikimi. Manje ukuba besizosho lokhu, manje kumbulani lokhu kuzoba setheyiphini. Usomabhizinisi ongumKristu ngaphandle kweLouisville wangibiza esikhathini esingeside sedlule, futhi wathi, kuyadumaza Bhili ukuthi le milayezo njengoba ushilo izolo ebusuku akufinyeleli ezinkulungwaneni ezingamashumi amane lapha esikhundleni sekhulu namashumi amahlanu kumba amakhulu amabili abantu abangamakhulu amathathu etabernakele elakho elincane. Ngathi mnumzane, ezinyangeni eziyisithupha kusukela manje, uma uJesu libala, umhlaba wonke jikelele uyokuzwa lokhu. Niyabona na?
Them tapes go all over the world.
Lama tape aya emhlabeni wonke, niyabo. Wonke jikelele.
And therefore,
futhi ngakho siyafundisa lapha manje esikhona ukuthi kuliqiniso. Futhi esithole ukuthi uNkulunkulu ukuqinisekisile ukuthi kithi kuliqiniso. Manje inhloso kwakuyini inhloso kaNkulunkulu ekuthumeleni umoya ongcwele na? Manje ngingakuqopha phansi lokho uJohane weshumi nane kuqala evesini leshumi nane futhi sifunde isahluko sonke ukuqalisa. Inhloso kaNkulunkulu siyathola lapha ekuthumeleni umoya ongcwele kwakuyinhloso eyodwa ukuze uNkulunkulu qobo lwakhe akwazi ukuhlala ebandleni lakhe futhi aqhube amacebo akhe kulo ibandla. Ukuthi uNkulunkulu waye kuKristu eqhuba amacebo akhe ngoKristu, waphuma kuKristu wangena ebandleni eqhuba umsebenzi wakhe ngebandla. Manje siyazi ukuthi umoya ongcwele uyini. Sitholile izolo ebusuku ukuthi uNkulunkulu. Manje uma sicabanga ngoNkulunkulu uBaba njengoba uJesu akhuluma ngaye lapha uyise, uNkulunkulu indodana njengoJesu, uNkulunkulu umoya ongcwele njengoba siubiza kanjalo namhlanje. Manje lokho akusho ukuthi kukhona abathathu abangayedwa uNkulunkulu abehlukile. Kusho ukuthi munye uNkulunkulu ezikhundleni ezintathu. Ake sikusho kanje. Konke lokho uNkulunkulu ayeyikho wakuthululela kuKristu ngoba wazithulula qobo lwakhe wawuthululela kuKristu. NoKristu wayengukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba. Konke lokho uJehova ayeyikho wakuthululela kuKristu. Nakho konke lokho uKristu ayeyikho wakuthululela ebandleni. Hayi kumuntu ongayedwana kodwa emzimbeni wonke. Lapho sibuthana khona ebunyeni siba namandla. Konke lokho uNkulunkulu ayeyikho kwakukuKristu, nakho konke lokho uKristu ayeyikho kukini. Ngokuba uNkulunkulu wenziwa inyama wakaphakathi kwethu, uTimoteyu wakuqala isikwesithathu, ishumi nesithupha uma ukuloba phansi. Kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu owabonakaliswa enyameni futhi samphatha. uNkulunkulu uJehova wenziwa inyama futhi wahamba emhlabeni futhi sambona ngamehlo ethu. Niyazi esahlukweni esifanayo sikaJohane weshumi nane uFiliphu wathi, Nkosi, sikhombise uyihlo kuzosanela.
Jesus said, I've been so long with
you. UJesu wathi benginani isikhathi singaka Filipu, akwangazi na? Uma ubone mina ubonile uBaba. Usho kanjani kimi ukuthi sikhombise uyihlo na? uNkulunkulu wenziwa inyama.
Now here it is.
Manje na uBaba. akunguNkulunkulu phezu kwenu, sisho njalo. Besilokhu sikhona kusukela kuAdamu. uNkulunkulu uBaba wayephezu kukaMose nabantwana bakwa-Israyeli ensikeni yomlilo. Waseke uNkulunkulu enathi kuKristu, wahamba nathi, wakhuluma nathi, wadla nathi, walala nathi. uNkulunkulu phezu kwethu, uNkulunkulu enathi, namanje uNkulunkulu ukithi. Konke uNkulunkulu ayeyikho kuza kuKristu, konke uKristu ayeyikho kuza ebandleni. Uyini na? uNkulunkulu esebenza ephakathi kuwe. Noma yikuphi ezweni lapho efuna ukubiza khona, wena ukhona khona lapho, esebenza phakathi kuwe ukwenza intando yakhe elungileyo. Sifanele ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. uNkulunkulu umoya ongcwele uthunyelelwe inhloso kaNkulunkulu ehlala ebandleni lakhe, ehamba kunyaka ngamunye esebenza intando yakhe yobuNkulunkulu. Uma umuntu ehlekisa ngawe, abahlekisi ngawe, bahlekisa ngalowo okuthumileyo.
Jesus said, blessed are you.
Akho uJesu wathi, nibusisiwe nxa bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yegama lami, nibusisiwe. Kanti futhi bonke abathanda kuhamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu bayakuzingelwa. Ngokuba lapho uNkulunkulu ezibonakalisa qobo lwakhe kuKristu bamzonda. Bani wamzonda kabi kakhulu na? Ibandla. Ibandla lamzonda kabi kakhulu. Bamzonda kabi kwedlula isidakwa. Bamzonda kabi kwedlula bonke abanye abantu. Kwaba libandla elamzondayo. Ngakho ke uma ubona icosmos, uhlelo lwezwe, izwe alimazanga, uchaza ibandla elibizwa kanjalo, alimazanga. Weza kokwakhe abakhe abamemukelanga. Kepha bonke abamemukelayo wabapha amandla okuba babe ngamadodana kaNkulunkulu labo abakholwa egameni lakhe. Oh, sifanele kumthanda kakhulu simkhonze.
The purpose of God wanting to be
inhloso kaNkulunkulu efuna ukuba senhlanganyelweni. Njengokuthi nje ngaphambi kokuba siyeke leyo tekisi, ake sisebenzise lokhu.
In the days of Ruth, in the law of redemption,
emthethweni wokuhlekwa lapho uNaomi wayeshiye izwe ngenxa yokuvivinywa izikhathi ezinzima, waya ezweni lakwaMowabi ababe yisivivi nje abazishaya amaKristu, ngoba amaMowabi avela endodakazini kaLoti futhi babethiwa amakholwa futhi bengxubevange. Yase ifake indoda yakhe namadodana akhe amabili afa. Futhi lapho esebuyela ekhaya uNaomi, uRuthe noNaomi esebuyela ekhaya yakhe omunye womalukazana bakhe uOpa wathi uzobuyela ezweni lakubo koNkulunkulu bakhe nasebandleni lakhe nakubantu bakubo. NoNaomi wazama ukutshela uRuthe ukuba abuyele emuva, kepha wathi,
"Your people are my people.
Abantu bakho bangabantu bami. UNkulunkulu wakho unguNkulunkulu wami. Lapho ufela khona, ngiyakufela khona nami. Lapho umbelwa khona, ngiyakumbelwa khona nami. Futhi angiyikubuyela emuva." Kungenkathi nxa umuntu ebambe umbono, akwenzi mehluko ukuthi abantu bakhe bathini, uzoya ngale ufike ube ngumgingqiko ongcwele kumbe okuthile. Lokho akwenzanga mehluko kuRuthe. Kwakukhona inhloso kaNkulunkulu okwakumele igcwaliseke. Futhi njengoba impela nje nilambele umoya ongcwele namhlanje ebusuku, kuyinto ethile kuwe ekudonsayo ukuthi inhloso kaNkulunkulu empilweni yakho ifanele igcwaliseke, njengoba kwakunjalo nje kuRuthe. Indaba emnandi kabi, akuvumi nje ngiyiyeke okwesikhashana. Niyazi umthetho wokuhlengwa ukuthi ngenkathi uBoazi, niyayazi indaba kaRuthe ukuthi wakhothoza kanjani insimini futhi wafumana umusa emehlweni kaBoazi. Futhi ngaphambi kokuba baganane, kwakufanele ahlenge konke lokho alahlekelwa yikho uNaomi. Futhi okunguyena kuphela owayenokuhlenga ifa likaNaomi elaseliwile emthethweni wokuhlenga kwakuba yisihlobo esisondelene. Kwakumele kube yizihlobo ngaphambi kokuba akwazi ukuhlenga. Futhi lezo kwakuyizihlobo zakhe asondelene nazo kakhulu. Futhi kwakufanele akwenze kube yisiboniso esaziwa ngabantu bonke ngaphandle kwesango, kumbe ukuvuma phambi kwabantu bonke ukuthi ukuhlenge konke uNaomi abe elahlekelwe yikho. NoBoazi wakwenza ngokukhumula isitathulo sakhe phambi kwamalunga. Wayesethi, "Uma kukhona noma ubani lapha ona noma yini engekaNaomi, mina namhlanje ngihlengile." Futhi leyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo, walandela imithetho yakhe uqobo. UNkulunkulu angeke alandele, akunike umthetho owodwa kuba uwulandele bese kuthi yena alandele omunye. Ulandela imithetho yakhe uqobo. Bese uNkulunkulu kuzahlenga ibandla elilahlekile, izwe elilahlekile, indalo elahlekile.
God who is infinite in spirit
uNkulunkulu onganasiphelo emoyeni ukuze ahlenge isintu esilahlekile uNkulunkulu uqobo lwakhe uba yisihlobo umuntu indodana ayidala esizalweni sikaMariya kwabeke esenza isiboniso kumbe ubufakazi ngaphandle kwamasango aseJerusalema waphakanyiselwa phakathi kwamazulu nomhlaba wafa wasehlenga konke uthi ngokopha wangcwelisa ibandla ukuze yena qobo lwakhe ahlale kulo futhi ahlanganyele axoxisane nalo leyo ndawo eyalahlekayo yokuhlanganyela ensimini yase-Idene lapho uNkulunkulu ayehlela khona njalo ngakusihlwa isikhathi sebandla. Ke waqaphela uNkulunkulu wayehla ngokuphola kwelanga, ukushona kwelanga. Kukhona ukuthize uma sekuqala ukuba sebusuku, abantu bacabanga ngebandla nangoNkulunkulu amaKristu. Bona ilanga lishona uyaqonda ukuthi ilanga lakho liyashona. Futhi ekupholeni kwakusihlwa wayehla axoxe nabo. Futhi lapho walahlekelwa yileyo nhlanganyelo ngoba isono sasingeke simvumela kwenze. Wasenziwa inyama ke wakha phakathi kwethu ukuze akwazi ukubuyela kumuntu futhi ahlale kumuntu bese kuyisela umuntu esibuyeni sokuxoxisana naye futhi bese kubuyisela ilungelo lakhe aliphiwe nguNkulunkulu. Yilokho akwenzayo, yileyo inhloso kaMoya ongcwele ngubaba futhi uNkulunkulu uyise ehlala kini esebenza amacebo akhe ukuqedela icebo lakhe lokuhlenga esebenza kuwe ekwenza ube yisisebenzi kanye naye yekunika indawo yekunika ingxenye mayelana nowileyo umfowenu nodadewenu olahlekileyo yekunika umoya wakhe nothando lwakhe ukuba uhambe uyofunisisa abalahlekileyo njengoba enze ensimini yase-Idene. Adamu, Adamu, uphi na? Kwenza lokho ke umoya ongcwele kowesilisa kumbe wesifazane uma ushaya enhlizweni yabo bese uthatha indawo yawo yokuhlala kukhona ukwamela nokulambela imiphefumulo elahlekileyo. Ileyo ndaba emihlanganweni namuhla akukho ukuthinta kukamoya okwanele kuwo ukuhambela imiphefumulo yabalahlekileyo nabafayo. It's more to make a name or ukukhulu ukwakha igama kumbe isonto kumbe indlu kumbe ihlelo esikhondleni sohlelo lokuzuza emiphefumulo. Ngiyadabukisa singahlala kakhulu uNkulunkulu wazithululela kuKristu kunjalo Kristu wazithululela ebandleni lakho ke manje qaphelani.
At that day you will know
ngalolo suku niyakukwazi nina ukuthi ngikubaba nani nikimi nami ngikini. Ngalolo suku niyakukwazi ngokuba kungukuthi yonke into icebo elilodwa lokuhlengwa wehlela phansi uNkulunkulu ebuya kuzohlala phakathi futhi ahlale nabo futhi axoxe nabantu bakhe njengoba enza ekuqaleni. Manje bese ethi angalibeka nje ezimweni zokulikhulumisa ibandla lakhe abeke ibandla lakhe endaweni lapho engazihambela kulo kalula qobo lwakhe futhi alithande alibonise ahlanganyele khona-ke kuyofika i-Idene. Uyathatha ibandla lakhe libuyisele muva lapho la lamshiya khona libuyela e-Idene futhi lapha ya lapho lawa khona lona manje kulapho lalaqala khona ukuba liqale kumbe liwe kulapho lalizothathwa libuyiselwe khona ngqo libe nakho konke ukungabi nacala kokuhlengwa ibabuyisela emumva ngqo kuleyo ndawo futhi sekunesikhathi eside ibandla lisezweni. Futhi ibandla ngempela emva kwenguquko kweshumi nanhlanu lamakhulu eminyaka yezikhathi zobumnyama uLuda waba ngumguquli wokuqala ukuvela emva kokuhamba kwabapostoli. Kwasekuthi-ke lapho uLuda efika, uNkulunkulu wathi ukuthi potsho kancane umoya wase ethululela ebandleni ekulungisisweni. Kwasekuthi-ke ezinsukwini zikaWesley wathi ukuthulula imbijana yakhe ekungcwelisweni. Futhi njengalokhu unyaka ubuyilokhu uqhubeka ukhula kuze kube sesikhathini sokugcina, uNkulunkulu begcwalisa ibandla lakhe. Ake uqalaze nje ubone ukuthi kuliqiniso yini lokho noma cha. Buka onyakeni kaLuda, nina enifunda umlando, bukani imvuselelo yabo nokuthi benzani. Buka ukuthi yayidlondlobele kangakanani imvuselelo kaWesley, ukuthi babenamandla amaningi kangakanani, kepha engcosaneni ngesibalo. Bekisisa ezinsukwini zePentecost ukuthi babenemvuselelo enjani ngaleyo nkathi, ukuthi yayinkulu kangakanani, ishanela kabanzi. Futhi our Sunday visitor, iphepha lamakatolika liyavuma ukuthi amaPentecoste azale isigidi namakhulu amahlanu ezinkulungwane zabaphendukileyo ngonyaka owodwa. Awadlula onke amanye amabandla endawonye, ikatolika lona laguqula kuphela kushiwo njalo isigidi. Kweyabo impela iSunday visitor, iphepha elithiwa iSunday visitor lakhipha isitatimende ukuthi amaPentecoste abedlulile. Futhi khumbulani, ukuphendukela ePentecoste kungukuphenduka kokugcwaliswa ngumoya ongcwele engcosaneni ngesibalo, ukuqala nje ngaseceleni kwendlela enqamula phakathi kwezakhiwo phandle laphayane nesiginci esidala. Nabesifazane babengakwazi ngisho ukuthenga ipheya lamasokisi amade, balale phandle emzileni wesitimela bacoshe okusenhlamvu babuqolisise benze izinkwa zabantwana babo. Kodwa lifinyelelephi na? Ibandle limi linamandla kunawo onke ezweni namhlanje. Hayi emehlweni ezwe, kodwa emehlweni kaNkulunkulu, ngoba uyalifakazisa ngalokho abenzela khona. Uzithululela yena uqobo kubo, ewuthululela phakathi. Qaphelani manje ukuthi kwenzekani. UNkulunkulu ezithulula yena uqobo kubo. Manje ibandla selifike endaweni kusukela kuLuther Wesley, nembuselelo iyaqhubeka kwiPentecoste. Namanje kulo nyaka esiza kuwo manje, ngawona lowo moya ongcwele okuningi nje kwawo. Manje ngenkathi lawo maluthela emuva le esindiswa athola ingxenye kamoya ongcwele, ngenkathi amamethodist engcweliswa, lo kwakungumsebenzi kamoya ongcwele. Niyabona, kwakuyingxenye kamoya ongcwele. Bangepheleliswe ngaphandle kwethu, kusho umbhalo. Niyabona na? Manje uNkulunkulu njengoba ukukhanya sekuqale ukukhanya ezinsukwini zokugcina, ulindele kithina izinto ezinkulu kithina, ngoba lapho okuphiwe okuningi kuyakubizwa okuningi. Ngakho uzobiza okuningi kithina kunanjengoba enza kumaluthela kumbe amamethodist, ngoba sihamba ekukhanyeni okukhulu namandla amakhulu nobukhulu ubufakazi obukhulu kunalobo ababe nabo. Manje sinobufakazi obukhulu bokuvuka, sinezinto eziningi ngokwedlulele ezigxilile okuningi okuqinisekile kunalokho ababenakho. Kodwa kunjengoba ngishilo kwikholiji lamaluthela esikhathini esingeside esedlule, bathi sinani na? Ngathi umuntu watshala insimu yokusanhlamvu, amadlebe okuqala amancane ahluma, wayesethi ayibonge iNkosi ngokudla okusanhlamvu. Kungashiwo nje ukuthi wayenakho, kodwa empeleni wayenakho kusesebangeni eliselisha. Emva kwesikhashana kuba isiqu, bese kuphuma intshakaza kukho okwakungamamethodist. Uma uzoqaphela imvelo uzobona uNkulunkulu esebenza. Kukhona imfihlakalo elele lapho eze ihambisane ngisho nanenkonzo yami. Niyabona na? Lokho ukuqaphela imvelo, niyabona ukuthi kwenza kanjani, ukuthi nyakamuni nokuthi sikhathisini, ungabona ukuthi uphila kuphi. Qaphela unyaka. Manje bese amamethodist babe yintshakaza, babuka emuva kumaluthela bathi sinokungcweliswa, aninalutho kuwo. Emva kwesikhashana ukusuka kuleyo mpova, ukusukela kumamethodist kwavela uhlamvu lu isikhwebu. Leyo kwakuyiPentecoste. nakho lapho ukhona ukulungisiswa isigaba esisodwa sawo, ukungcweliswa esinye isigaba sawo, umoya ongcwele esinye isigaba sawo, iPentecoste, uLuther, uWesley, iPentecoste. Manje yenzani iPentecoste na? Ifanisa ngoba iPentecoste yabuyisela kungesilo ikhasi elimhlaza, kungesiyo intshakaza. Kodwa uhlamvu lungeke luthe entshakazeni, angikudingi wena, kumbe intshakaza ingeke yathi ekhasini, angikudingi wena. Ngoba ukuphila okufanayo okwakusekhasini kwenza intshakaza. Ukuphila okufanayo kwakusentshakazeni kwenza isikhwebu. Futhi kwaba ibandla lamaluthela elenza ibandla lamaweseli. Kwaba ibandla lamaweseli elenza iPentecoste. Kodwa iPentecoste lini na? Ungukubuyiselwa kohlobo olufanayo lohlambo lwashona emhlabathini ekuqaleni. Ubuyiselwa konke kugcwala kwamandla ePentecoste ngombhaphathizo kamoya ongcwele, niyabo, ezinsukwini zokugcina. Oh, kuyinto enkulu ukukubuka, ukukholwa nokubuka.
In this age that we're now
manje kulonyaka esiphila kuwo manje, lonyaka ungaphambili kwePentecoste. iPentecoste selizakhele ezinhlanganweni futhi laqala ukukhohlisa ngokuningi ngezinhlangano, siyilokhu futhi siyilokho. Lokho imvelo nje, akukho ongakwenza, imvelo. Bazokwenza lokho, yicebo kubo ukuba benze lokho. Kodwa ibandla seliqhubekele phambili. Selingene kokukhulu laba namandla ngokwedlulele. Ungubuyiselwa kweziphiwo futhi abantu abamaPentecoste abaningi abakholelwa ekuphulukiseni kaNkulunkulu, inkonzo yezingelosi namandla kaNkulunkulu. AmaPentecoste amaningi le mibono engiyibonayo ayibiza ngo-devil. Izinhlangano eziningi azifuni ngisho nakuzwa ngawo ePentecoste. Niyabose edlulele phambili kwalokho. Njengoba nje amaMethodist ayebiza amaPentecoste ngokuthi ayahlanya ngoba ekhuluma ngezilimi. Njengoba nje amaLuthela ayebiza amaMethodist ngokuthi ayahlanya ngoba ememeza. Niyabona na? Kodwa konke kungokuvela kumoya ongcwele, ngangokuthi ibandla elikhulu seliyagcwaliswa phama futhi ligcwalisa kuqhuma. Haleluya! Amandla kaNkulunkulu Somandla lize lifike endaweni kuze kuthi iyona impela imisebenzi eyenziwe nguJesu yazibonakalisa ebandleni ngqo manje. Siseduze bangani. Engime lapho umzuzu nje kuba ngithole ukuthi uNkulunkulu ubekeleni umoya ongcwele ebandleni. Nginikeze omunye umfanekiso ukuze nazi. Emuva eTestamenteni elidala, uma umntwana indoda yayizakhela umuzi athole umlobokazi wakhe, leyo into yokuqala. Bese eba indoda enkulu njengenhlangano, lokho kwakukuhle. Into elandelayo eyenzekayo, kuba khona ukuzalwa kulowo muzi. Kulapho sekuba ngumoya ongcwele, niyabo, sekufike omunye umoya owakuyindodana. Leyo ndodana yayingengameli konke, kanjalo futhi yayingabi indlalifa ize ifike onyakeni othize. Futhi kwakufanele ivivinywe kuqala. Yebo, babeyayeke babe nomthetho wobuntwana. Nina befundisi, ukubekwa kwendodana yilokho engikhuluma ngakho manje, niyabo. Ese kuthuma isifika ezingeni lokuthi ibekwe, uJesu wanikeza umfanekiso omuhle ngakho entabeni kuguqulwa isimo. Njengoba ngishilo, uNkulunkulu akasoze athezuke emithethweni yakhe ukuba enze noma yini. Uma unomthombo oyisiphethu phezu kwale gquma, uchithele amanzi kuyo yonke indawo emoyeni. Bese kuthi phezu kwaleli elinye igquma nganeno ube nesitshalo esishayo. Ungama phezu kwale gquma umpongoloze, oh manzi, gelezela ngapho ugcwalise isitshalo sami. Oh manzi, finyelela esitshalweni sami. Awasoza kwenze. Kodwa uma uzosebenza ngokuhambisana nemithetho yokuzigelezela, ungasinisela leso sitshalo. Unomuntu ogulayo elele lapha, kumbe isoli silele lapha, kumbe umuntu ofuna ukuhamba kahle ungavuma yeke ukuphuza, engakwazi ukuyeka ugwayi, engakwazi ukuyeka inkanuko nezinto. Uma nje uzosebenza ngokuhambisana nemithetho kaNkulunkulu, vumela umoya ongcwele ungene lapho khona-ke akasesuye owakhe. Yena uzoyiyeka leyo nto ngoba umoya ongcwele uyamthatha. kodwa ufanele usebenze ngokuhambisana nemithetho kaNkulunkulu, imigomo kaNkulunkulu. Manje eTestamenteni elidala, uma lengane izalwa babeyibhekisisa babone ukuthi kwakuziphatha kanjani ukuziphatha. Bese kuthi uyise engusomabhizinisi omkhulu ngalesi sikhathi, mhlawumbe elapha emashumini amane kumbe amashumi amahlanu, wayenganasikhathi sokufundisa lengane yena uqobo. Ngakho wayethola ngalezo zinsuku babengenazo izikole zomphakathi njengoba sebenazo manje. Ngakho babenalowo ababembiza ngomphathi kumbe umkhulisi, uthisha wesikole. Futhi lo thisha wesikole wayesuke ewuqweqwe kulabo angabathola ukuze abe neqiniso futhi amtshele iqiniso uyise ngakho. Bese kuthi-ke uma lo mfana esefike ebangeni elithize, asithi wayesevuthiwe, uma lo mfana ubewuzulane nje engalungile, engalikhathaleli ibhizinisi likayise, konke abe ekucabanga nje bekunguqomisa futhi egijima nesifazane kumbe ephuza kumbe gembula kumbe edlala amahhashi. Lo mfana ubehlala eyindodana, kodwa wayengalokothi abekwe esikhundleni sokuba nefa kukho konke uyise abe enakho. Kodwa uma ubengumfana olungileyo futhi ebasebhizinisini likayise, futhi wavivinywa ukuthi ungumntwana okahle, babeyaye babe nomgubhoke. Babemthatha umfana bamkhiphela emgwaqeni, bese bemembesa ingubo emhlophe, bese bemkhwakelisa phezu kwebhestitulu ukuze wonke umuzi umbone. Babenza idili nejubhili, bese-ke uyise eba nomgubho wobuntwana. Wayebeka indodana yakhe ebhizinisini lakhe uqobo, lapho-ke indodana yase ilingana noyise. Ngamanye amazwi, ukuba bekungabayi namhlanje, igama lendodana eshekeni belizofana nokuthi ngelikayise nje. Manje qaphela ukuthi uNkulunkulu wenzani. Ngenkathi indodana yakhe izalwa, wayiyeka yaze yaba namashumi amathathu eminyaka eyihlola eyivivinya. Wayeseke eyinika iminyaka emithathu yokuvivinywa okunzima. Kwase kuthi-ke ekupheleni kokuvivinywa okunzima, lapho esebonile ukuthi indodana yakhe yayisizongena ebhizinisini likayise, intaba yokuguqulwa isimo encwadi kaLuka yathatha uPetru, uJakobe noJohane, ofakazi abathathu, bakhuphukela esicongweni sentaba. Nalapho uNkulunkulu wenza imithetho yobuntwana. Yena babheka phezulu babona uJesu, nezingubo zakhe zakhanya zabamhlophe njengombani.
And a voice came out of the cloud and said,
futhi kwathi ifu limsithibeza, nezwi lavela efwini lathi, lo uyindodana yami ethandekayo, yizweni. Ngizohlala phansi manje ngingabe ngisasho lutho, ekushoyo kungumthetho neqiniso. Manje ibandla ledlule kulezo zikole lashada emuva ngaleya kudala laseliba yihlelo inhlangano, kodwa uyaqaphela ukuzala kwaveza enye into. Futhi manje selifike endaweni lapho ibandla lePentecoste nokuzala okusha lihloliwe lavivinywa. Futhi manje seliza endaweni uNkulunkulu akasebenzi ngebandla nje njengenhlangano, akasebenzi ngebandla ngeqembu labantu. Usebenza ngebandla njengabangayedwana, umuntu ngamunye ebandleni. Futhi manje sekufika esikhathini, futhi akusiyona imfihlo, sonke siyakubona. Uma umuntu efakazisa noNkulunkulu uyamthanda, uyamthatha amkhiphele kuye uqobo ndawo, labo phambi kwezingelosi umenze okuthize. Umphakamisela lapho ebukhoneni bukaNkulunkulu, bese emupha izipho, amgcwalise, amhlalise ngaphandle. Lowo nyaka esiphila kuwo, umoya ongcwele ofanayo owasindisa amaLuthela, owangcwelisa amaMethodist, owabhaphathiza amaPentecoste, manje uhlela kahle ukubuya kwenkosi uJesu. Lapho liyoba namandla amakhulu lowo mzimba uyoza kuleli qembu ibandla elibadoda bonke libakhiphe ethuneni. Kuyoba khona uvuko. Kungokwalokho-ke umoya ongcwele, yini umoya ongcwele na? aphandle kwethu bangepheleliswe baphila osukwini olulodwa aphansi kwalokho siphila kolunye usuku lapho isitha singena njengozamcolo ngizo umoya kaNkulunkulu uyakumisela isimiso niyabona na sisosukwini manje emuva laphaya babengahlakaniphile ngisho ingxenye kunanamhlanje abengakwazi ukwenza ibhomu le-atomu kumbe imoto abengenayo isayense nezinto njengoba sinazo manje kodwa nezinto zezinto eziyizimfihlakalo ukuzama ukusho ukuthi umuntu waphesheshwa waqoqana ngothuli oluthize nokunjalo athathe kuhlaziya ukuthize bese bezama ukufakazela ukuze benze omphika inkolo ngabantu kodwa manje uma siwudinga umoya kaNkulunkulu umisa isimiso kuyini na uthululela phakathi umoya wakhe bese labo abaphumule ngaphandle ngaleya engcwabeni kumbe ngaphansi kwe-altare likaNkulunkulu njengoba kusho umbhalo bayamemeza koze kube nini kosi na koze kube nini na kuyoba isikhathi esingakanani na uNkulunkulu lindele mina nawe.
The church is waiting on me and you.
Ibada lilindele mina nawe.
Adoption time.
Isikhathi sabuntwana lapho uNkulunkulu engathunulela kithi ukugcwala kwakhe amandla akhe uvuko lwakhe ukuthi uma ibandla noKristu lisondelana ndawonye kuze kuthi uKristu abe sobala phakathi kwethu avuse abafileyo bese sihamba singena ekuhlwithweni. Manje sizothi sikhombise emva kwesikhashana ukuthi yilabo kuphela abagcwaliswe ngomoya ongcwele abangena kulolo hlwitho abafileyo ababesele ngabaphila isikhathi esiyiminyaka eyinkulungwane kuphela ngabantu abagcwele umoya ongcwele okuyibona bonke abangena ekuhlwithweni. Manje uNkulunkulu wanikeza umoya ongcwele nginomunye umbhalo lapha kuJohane weshumi nane ishumi nambili. Lo ngumbhalo ojwayelekile impela kubo bonke abantu lapha eTabernakele. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini okholwa yimi manje ningalivumeli lelozi okholwa kube sengathi linihlehlisela emuva ebandleni ngegama nje ukuthi yebo ngiyakholwa impela ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu yindodana kaNkulunkulu. Udeveli ukholwa into efanayo njalo impela iBhayibheli lathi uyakholwa. Kodwa umbhalo uyasho kuJohane ukuthi akukho umuntu ongathi uJesu uKristu kuphela ngaye umoya ongcwele. Unakho eqinisweni ngombhalo. Ake ngithi kuma umzuzu nje lapha ngaphambi kokuba ngiqede ukufunda. Usuke ungaphendukile uze wamukele umoya ongcwele kunjalo. Usakholelwa ku umoya ongcwele usukhulumile kuwe futhi usumvume phambi kwabantu. Udeveli unento efanayo. Ngiyamkholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu wenze njalo noDeveli. Kodwa wena uhamba uqonde ngakuye. Esebiziwe futhi walungisiswa ngokukholwa iNkosi uJesu Kristu. Futhi kuJohane weshumi nesikhombisa, ishumi nesikhombisa, uJesu wabangcwelisa ngezwi, ngoba izwi laliyiqiniso, futhi wayeyizwi. UJohane oqala uthi, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi, wayenguNkulunkulu ulizwi, waba yinyama wakaphakathi kwethu. Wayeyizwi, ngakho wabangcwelisa. Wathi baba ekhuluma kumoya ophakathi kuye, ngibangcwelisa ngezwi. Yela qobo lwakhe ngokubeka izandla zakhe phezu kwabo. Izwi lakho liqiniso. Ela vela khuluma nje wasebakhona esizalweni sowesifazane. Impela ngeke kwenzeke abe yinoma ngayiphi enye indlela kunalelizwi likaNkulunkulu kuba limbonakalise. Ngiyabangcwelisa wabanika amandla phezu komoya babi baphuma bale bamagama abo encwadini yokuphila yeundlu. Wasebathuma uJohane uMathewu weshumi wasebanika amandla phezu komoya babi bakhipha imimoya emibi benza nemisebenzi nokunye asebebuya bejabula bathi namademoni ayasithobela. Wathi ningathokozi ngokuthi amademoni anithobela kepha nithokozele ukuthi amagama enu asencwadini.
And Judas was with them.
NoJuda wayenabo. Niyabona ukuthi angasondela kakhulu kangakanani, wakhuphuka waze wayophumela ekulungisisweni, waqhubeka njalo waze wayongena ekungcwelisweni. Kodwa wakubonakalisa kuphi ukukhanya kwakhe na? Waziveza kuphi na? Ngaphambi kwePentecost, waziveza ubunjalo bakhe. Kaphela lo moya uyokhonza uNkulunkulu futhi uzigamise ngobungcwele ngakho konke ongakwenza, uzofika kumoya ongcwele futhi bayowunquma khona lapho. Lowo lo moya aniwuboni na? Ukhuphuka uphika uKristu. UJesu wathi yosondelana ndawonye ezinsukwini zokugcina yodukisa abakhethiweyo uma kunokwenzeka. Kodwa akhumbulani ngabakhethiweyo kuphela bayowubona. Unkulunkulu ubiza ngokhetho. Nina anijabuli yini ukuthi ningabanye babona? Aninjalo yini bantu lapha ebusuku namuhla ukwazi ukuthi okuthize enhliziyweni yenu kuyadonsa? Ngifuna lowo moya ongcwele, ngifuna wena Nkosi enhliziyweni yami na? Lokho kungoba uNkulunkulu waloba igama lakhe encwadini yokuphila yewundlu ngaphambi kokusekelwa kwezwe. Basho lokho. Akekho ngaza kimi, kwasho uJesu, uma ubaba wami engamdonsi kuqala. Nakho konke okuza kimi ngiyobapha ukuphila okuphakade. Yini ukuphila okuphakade na? Ngumoya ongcwele. Ukuphila okuphakade, thatha lelo gama ulibheke esigrekini futhi lathi zoi. Ukuphila okuphakade ngumoya ongcwele. Konke angiphe khona ubaba kuyakuza kimi. Nakho konke okuza kimi ngiyakumupha umoya ongcwele futhi ngiyakumvusa ngomhla wokuphela. Yakukwenza, washo. Akusikho ukuthi uma kambe mhlasimbe ngawo ngiyokwenza. Konke lokho kuzayo futhi ngikupha ukuphila okuphakade. Uyovuka ngoba unokuphila okuphakade. Uyoza. Ngeke afe njengoba noNkulunkulu angeke afe. Oh, bangane bami abathandekayo abavela kulo lonke lelizwe nakuleli dolobhana. Uma nje kuphela ngingahle ngephimbo lami lobuntu ngibeke enhliziyweni yenu bumqoka bokwamukela ubhaphathizo kamoya ongcwele, kungaba isambulo esikhulu kakhulu esimangalisayo kose wake waba naso empilweni yakho. Ubona ukuthini ufanele wenze. Ake ngikucacise lokho kokuthi awuphendukile. UPetro wabe esesindisiwe, wakholwa iNkosi, wayilandela. Jesu wamtshela ukuthi wayengubani, waba ngomlandelayo. Wamnika amandla phezu kwawomoya ababi futhi wamngcwelisa. Kodwa emva kwakho konke lokho futhi waba ngumkhulumeli omkhulu weqembu. Njengalokho amakatolika ethanda ukukubiza ngokuthi umbishophu webandla, kumbe uphapa, kumbe noma kwakuyini induna yebandla.
Yet Jesus said the night of his betrayal.
Ngoko uJesu wathi ngobusuku bokukhashelwa kwakhe, yangithanda Petro na? Wayesethi, Nkosi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda. Wathi, yalusa izimvu zami. Akusho lokho kathathu. UPetro wayesethi, uyazi wena ukuthi ngiyakuthanda, yoze ngihambe nawe kuze kube sekupheleni futhi ngiyohamba nawe ekufeni nokunye. Wathi, ningakhali kathathu iqhude uza, ningakhali iqhude uza kube usungiphike kathathu. Wathi, kepha Petro, ngikukhulekela. Lalelani, akugcini lapho.
I have prayed for you and after you are converted.
Amen. Ukukhulekela futhi nqa usuphendukile ubaqinise abazalwane bakho.
After you are
converted. Nqa usuphendukile. Wayememezile, mhlawumbe wayesinile emoyeni yena, wayenze zonke izinhlobo zezinto kodwa wengakawemukeli umoya ongcwele nokho. Nqa usuphendukile ubaqinise abazalwane bakho. Lelo iqiniso. Khuba icebo lakhe. Manje ake ngiqedele ukufunda uJohane weshumi nane, ishumi nambili. Manje sahlukwenze ishumi nane nevesi leshumi nambili. UJesu wathi, ngiqinisile ngithi kini, okholwa futhi ungeke ukholwe. Kholwa yimi, ngakholwa kuye. Bangaka baqondayo lokho, thanini amen. Ngiyakhumbula ezenzweni zeshumi nesishiyagalolunye. Ngiyakuzonda ukuyeka lokhu lapha, kodwa kufanele ngikusho njengoba ezenzweni sahluko seshumi nesishiyagalolunye ngenkathi lomshumayeli oyibhaptisti owayengummeli futhi waphenduka futhi wayeshumayela ethola abantu basindiswe futhi babenokuthokoza kukhulu bezithokozela nje futhi bememeza benenkonzo. Zenzo zeshumi nesishiyagalombili u-Aquila noPriscilla seke sakuphatha izolo kusihlwa futhi babehambele ukuyombona futhi babazi ukuthi wayeyindoda edumileyo futhi wayengofundayo futhi wayefalisa bebhayibheli ukuthi uJesu wayeyindodana kaNkulunkulu azi umbhaphathizo kaJohane kuphela. Wayengawazi umbhaphathizo kamoya ongcwele nokho. Ngakho wathi u-Akwila noPriscilla leyo ndoda nomkayo abathungi bamathende amancane, uPawulu wayengumthungi wamathende naye futhi babemukela umoya ongcwele ngaphansi kokufundisa kukaPawulu. Bathi sinomfowethu omncane ozokwenyukela lapha-ke athi ukukhuluma kithi kancanyana nje ngakho. Futhi lapho uPawulu ekhuphuka emuzwe eshumayela emazi ukuthi wayeyindoda edumileyo wathi, namamukela umoya ongcwele mhlani kholwayo na? Bathi asazi ukuthi kukhona ukuba kukhona umoya ongcwele. Wathi pho kukuphi kumbe igama langempela lesiGreki lapho lithi nabhaphathizwa kanjani na? Bathi sesivele sibhaphathiziwe nguJohane umbhaphathizi. Manje qaphelani ukuthi uPawulu wathini. uPawulu washo ukuthi yebo uJohane wabhaphathizela ekuphendukeni kungesikhona ekuthethelelweni kwezono kodwa ekuphendukeni ethi yilokho enakukholwayo. Uma wemukela uKristu njengomsindisi oqondene nawe ukholelwa kumbhaphathizo kamoya ongcwele. Lowa kusiyo umbhaphathizo kamoya ongcwele, bazalwane bami abangamabhaptisti, kuliphutha. Umfowethu wathi kimi ngelinye ilanga, wathi mfowethu Branham, kumbe esikhathini esedlule, ezinyangeni ezedlule, wathi mfowethu Branham, u-Abrahama wakholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye ukuthi ukulunga. Ngathi qiniso. Wathi yini okunye umuntu angakwenza kunokukholwa na? Ngathi lokho kuphela umuntu angakwenza. Yilokho kuphela angakwenza namhlanje, ngukholwa nguNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wamnika uPawulu lokusokwa esedlule kukho izolo ebusuku njengesibonakaliso sokuthi wayelwamukele ukholo lwakhe kuye. Futhi namhlanje uNkulunkulu uze ukholwa kuye uma umemukela njengomsindisi oqondene nawe. Kodwa uma uNkulunkulu ekunika uPawulu kamoya ongcwele ukubeka uPawulu ukuze uyofika lapho uya khona kuyiphakade lakho, manje ninomabhaptisti, kuthatheni lokho futhi ngiyohamba nani ekuphepheni kwaphakade. Yebo mnumzane, ngoba ningamjabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uPawulu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Bekwa uPawulu ngokukholelwa kuye, kodwa ubeka uPawulu ngabangcwele. Kwabase-Efesu besine, amashumi amathathu, ningamjabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uPawulu ngaye kuze kube lusuku lokuhlengwa kwenu. Lokho kukubeka uPawulu nxa usufumene umusa kuNkulunkulu futhi kubeka uPawulu ngomoya ongcwele. Kunjalo ngoba iBhayibheli lathi akekho ongathi uJesu nguKristu kuphela ngaye umoya ongcwele. Uthi ngiyakukholwa ngoba umfundisi washo njalo. Qinisile, kodwa lokho akukubali wena. Ngiyakukholwa ngoba izwi lisho njalo. Kunjalo, kodwa lokho akusikhona kwakho, lokho akukubali wena. Kuyiyona indlela kuphela ongasho ngayo ukuthi uJesu nguKristu. Kungenkathi lapho umoya ongcwele ufika kuwe bese ufakaza futhi uzifakazele eqobo lwawo uyindodana kaNkulunkulu. Yileyo ndlela kuphela owazi ngayo uvuko, kungenkathi lapho umoya ongcwele ufakaza khona. Nxa esefikile yena umoya ongcwele uyofakaza ngami, anibikele okuzayo, anikhumbuze lezi zinto engizishilo. Anisoze nikuthole esikoleni, niyabona na? Uyonikhumbuza lezi zinto. Manje sifuna ukufunda sithi ukuqhubeka kancane kulo mbhalo manje. UJohane ongcwele weshumi nane, ishumi nambili. Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza nemikhulu. Okungukuthi ukuhunyushwa kuyikho ngempela lapho ukuthi eminingi ngokwedlulele uma ufuna ukulibheka. Imisebenzi emikhulu kunale uyakuyenza ngoba mina ngiya kubaba. uma eyekubaba umoya ongcwele uyofika abe kunjalo na omunye umbhalo wathi uma ngingamuki umduduzi kayikuza kepha uma ngimuka ngiyakubuya futhi ngibe nani ngibe kini ngiyabona nguNkulunkulu enani ephezu kwenu kuqala enani kuKristu ekini kumoya ongcwele nguNkulunkulu ekini manje imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza akusiyo omunye umsebenzi kepha uNkulunkulu ufuna ukuletha umoya ongcwele kini ukuqhuba wona lowo msebenzi ofanayo ayewenza kuKristu umsebenzi ongadingeki kakhulu kangako ezinsukwini zikaLuther lelo kwakuyibandla likaNkulunkulu wathi kudingeka ngokuthi exaxa kancanyana ezinsukwini zikaWesley ngoba izwe iBhayibheli lathi liyoya ngokuya liba buthaka futhi liya lihlakanipha futhi landa liba libi sonke isikhathi si izwe liya ngokuba libi sonke siyakwazi lokho ngani umuntu wenza izinto namhlanje lezo ekhulwini leminyaka eledlule obungeke ucabange ukuthi kuyoba khona umuntu ononyaka ngako kwande ububi sonke isikhathi nababi bayokwenza okubi sonke isikhathi kwasho umbhalo kakhulu kakhulu ngakho umoya ongcwele buyi lokhu uqhubeka ukukhona ukuphefumulela kwawo okuncanyana nje noLuther ukuphephetha kwawo okuncane noWesley nokuphephetha kwawo okuthe ukujula namaPentecost manje ukuphefumula nomoya sekuyafana liyahlangana liletha lokho kuphephetha kunamandla okufanayo kukamoya ongcwele njengoba enza emumva le bonakalisa imisebenzi efanayo ayenzayo emumva le ibonakaliswa khona namuhla into efanayo kaphela ukuthi uJesu wathini ngiqinisile ngithi kini indodana ayikenze lutho kuphela lokho ebona uyise ekwenza kuqala lokho uyise akwenzayo ukukhombisa indodana ubaba uhlala kimi wenza imisebenzi niyabona na manje qaphelani nansi enye into engithanda ukuyisho khona lapha njengokuba uJesu wathi njengokuba ubaba engithume mina njengokuba manje qaphelani njengokuba ubaba engithume mina nami ngiyanithuma njengokuba ubaba wamthuma kanjani uyise na uyise owamthuma wehla evela ezulwini wahlala kuye waphuma wathi ngenza njalo okuthandeka kubaba wami niyabona na wayehamba enza lokho uyise ayemkhombisa ukuthi akwenze angenzi lutho ubaba wami aze angikhombise kuqala uNkulunkulu owamthumelayo wayengaphakathi kuye futhi njengokuba ubaba engithume mina indlela efanayo ubaba angithume ngayo nami ngiyanithuma kuyina uNkulunkulu akini ethwele ini na imisebenzi efanayo iyafana uJesu wathi okholwayo onami ngaphakathi kuye umoya ongcwele okholwayo osevele ukufakazele ukuvuka kwami azi ukuthi ngiphakathi kuye ogimi uma nihlala kimi amazwi ami ehlala kini manje uthi ngihlala kuJesu kodwa impela ngikholelwa ekuphulukiseni kaNkulunkulu lokho kukhombisa ukuthi akekho lapho ngiyakholwa nguJesu angikholelwa kumoya ongcwele namuhla hayi njengoba babe nawo emuva lapha lokho kukhombisa ukuthi akekho lapho umoya ongcwele uyofakazela lonke izwi owalikhulumayo akasuye umkambi manga akesabi muntu kumbe nhlangano akadingeki ukuthatha muntu amehlise khuluma lasesanakho uma eziphakeme nezonakele nezifundile noma njengoba singakubiza sithi izicebi ezibusayo uma zingafuni ukuwemukela uNkulunkulu angambuzela u-Abraham abantwana kulawa matshe yothatha izigebengu nabadayisi botshwala obungekho emthethweni nakho konke okunye futhi akuvuse uNkulunkulu angakwenza futhi uyakwenza uNkulunkulu angambuzela u-Abraham abantwana kulawa matshe kono zokwenza ngoba unguNkulunkulu Uma nihlala kimi namazwi ami ekini niyakucela enikuthandayo. Ngoba nicela izwi lakhe. Nezwi lakhe lingukuphila. Khuluma. Uma uNkulunkulu ekushilo futhi uqinisekile ukuthi ukushilo umoya ongcwele uyafakaza ukuthi lelo ziqinile, liqinisile. Lapho ke nakho la ukhona mfowethu ukhulume nakho ya. Khona kule ndaba suka. Ungabaze intizweni yakho kodwa ukhole ukuthi okushiloyo kuzofezeka. Kusuke okhulumayo kodwa ubaba ohlala kuwe nguye okhulumayo. Kusuwena okhuluma kuleyo ntaba ngubaba okuwe. Ekhuluma kuleyo ntaba ifanele isuke. Onke amazulu nomhlaba kodlula wathi kepha umoya wami awusoze kumbe izwi lami alisoze ladlula. Impela lingeze ladlula. Baba, manje imisebenzi engiyenzayo. UNkulunkulu usebandleni lakhe ukuqhuba imisebenzi yakhe. Ingakho athumele umoya ongcwele. Manje wayekwazi lokho yena wayazi ukuthi kwakungenzeke akwenzekanga ngaleyo ndlela ngakho ngenye indlela ngakho wathumela uyise wathumela indodana wabeka konke lokho okusefone indodana yakhe imisebenzi efanayo ayenzayo yona leyo misebenzi efanayo manje uJesu ayenzayo nani niyoyenza ibani ngethande ukwenza imisebenzi kaNkulunkulu na Jesu wathi uma nifuna ukwenza imisebenzi kaNkulunkulu kholwani yimina kola kanjani nguye na ubeka ukwenza uze uthole umoya ongcwele imbangela kekho ngathi uyindodana kaNkulunkulu usho nje lokho kushiwo ngomunye umuntu iBhayibheli lathi uyindodana kaNkulunkulu ngiyalikholwa iBhayibheli kulungile iBhayibheli lithi uyindodana kaNkulunkulu ngiyalikholwa iBhayibheli umfundisi uthi uyindodana kaNkulunkulu ngiyamkholwa umfundisi Umama uthi uyindodana kaNkulunkulu ngiyamkholwa umama. Umngane wami uthi uyindodana kaNkulunkulu ngiyamkholwa umngane wami. Kodwa kuyiyona indlela kuphela engingasho ngayo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. Kulapho umoya ongcwele ngena bese ezifakazela qobo lwakhe. Khona ke ngiyazi ukuthi uyindodana kaNkulunkulu.
No man can call Jesus Christ.
Akekho ngathi uJesu unguKristu kuphela ngaye umoya ongcwele. Ah. Akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ngathi kathuwe uJesu. Kumbe athi wayengenye into ngalolo suku futhi ungenye into namuhla. Lokho kumenza abe buthakathaka futhi abe mancikancika. Khabo mnumzane nguye izolo namuhla naphakade. Naye muphi umoya weqiniso uyokufakazela lokho. Manje, wathi le misebenzi engiyenzayo nani futhi uJohane weshumi nane, ishumi nambili. Manje imisebenzi efanayo. Oh, bathi ibandla lenza umsebenzi omkhulukazi namuhla. Wathi imisebenzi engiyenzayo. Ngokuthi bathi kuhle sinezithunywa zenkolo umhlaba wonke jikelele lo ngumsebenzi omkhulukazi kodwa wathi imisebenzi engiyenzayo manje yenze kuqala bese ke ukhuluma ngezithunywa zenkolo namhlanje ngikhuluma lapha esikhathini esadlulileyo ngokaMohammed wathi uMohammed ufile kunjalo sethuneni kodwa ngolunye usuku uyovuka Wathi uma evuka ethuneni umhlaba wonke uyokwazi emahoreni angamashumi amabili nani. Wathi nina bantu nithi uJesu uvukile eminyakeni eyizikhulungwane ezimbili kepha akukho ngisho ingxenye eyodwa yokuthathu yabantu ekwaziyo nokho. Lokho kuyingoba wakukhuluma ngasohlangothini langase kuhlakanipheni. Wakukhuluma ngokubheka ngesimo sesikole kumbe imfundo. Uma leli lonke ibandla likaNkulunkulu elikhulu kubalwa iKatolika iProtestani onke kanye kanye abemukele umoya ongcwele lelizwe beliyoba sebuKristwini bokuqina ibingeke ibebikho into okuthiwa ubukhomanisi ibingeke bekhona into ethiwa ukucabana kumbe ubutha kumbe ukuncishana kumbe inzondo uJesu beyozihlalela esihlalweni sakhe sobukhosi futhi besiyozihambela emaparadesi kaNkulunkulu sinokuphila okuphakade sihlale njalo njalo sesivele sivukele emzimbeni omusha sihamba-hamba singasayi kuguga singasayi kubampunga singasayi kugula singasayi kulamba sihamba ezinjabulweni zenkosi sikhuluma nezilwane futhi oh usuku lomnandi kangaka pho kodwa senze konke okunye ngaphandle kwalokho athi hambani niyezweni lonke nishumele ivangeli Nenzani ivangeli na akusilo izwi kuphela kodwa ngamandla nangezibonakaliso zikamoya ongcwele. Lenza izwi likaNkulunkulu libonakaliswe ivangeli. Ngeke ukwenza. Manje uJesu wayekwazi lokho ukuthi wayezohlala ebandleni lakhe. Ngakho ke wayazi ukuthi siyeba nezikole zokuhlakanipha futhi soze ukuthola lokho esikoleni sokuhlakanipha. Ayophikisana nakho. Ngoba bakwazi ukuphela ngokufunda komuntu othize ohlakaniphileyo. sivumo kodwa sithize kumbe ihlelo abafuna ukuphila ngalo ngakho bayokumisa kuloko bese bekwenza ilunga lalowo mzimba bese mfowethu bakucaphunele izinto ezithile eziphuma kwisivumo kodwa esingabonakala sengathi bezingeziphelele phaka ibandla elikhulu elingcwele umama lamela okuningi ukushaywa lamela okuningi ukugxotshwa wenze njalo nodeveli beyilokhu ekhahlelwa ekhishwa noma yikuphi lapho ekhona cishe kepha usaqhubeka ngokufanayo nje yebo mnumzane obayozama ukucaphuna lezi ngakho uJesu wayazi ukuthi kuye bakhona okukhulu kunyakaza kokuhlakanipha njengoba kwakunjalo ezinsukwini zakhe ekugeze namabhodi namapani nokugqoka izingubo nokhola ababhekiswe emuva nakho konke njengoba bakwenza zonke lezi zinto ezehlukile abayozenza wayazi ukuthi bayokwenza lokho ngakho wathi manje ake nime umzuzu nje angizukunishiya nizintandane ngiyabuya futhi kuba ngibe nani ngakho ke wathi imisebenzi engiyenzayo niyoyenza nani inhloso yokuthumela umoya ongcwele kwakungukuba uNkulunkulu aqhubeke esicukwini sabantu kuba abe elokhu eqhubekile ebonakalisa uNkulunkulu ezweni kunjalo impela kungabi ngesivumo kholo kungabi ngehlelo kepha ngamandla okuvuka kwakhe ngokwenza izwi lakhe libe yilo ngempela ngokuthatha isethembiso sakhe bese ema ngasohlangothini lwabancane ngesibalo nokukholwa kuNkulunkulu nokubheka izibhakabhaka ezimnyama zihlehla namandla kaNkulunkulu angena aphathe amen yilokho akufunayo wathunyelelwa lokho ke umoya ongcwele wawuthumelela leyo nhloso siyazi ukuthi uyini manje futhi ingalokho awuthumela ngakho ke alikho elinye igazi elinokungcwelisa abantu Ngeke ngcwelise nawe ungeke ngcwelise ngoba sobabili sizalwe ngobulili. Kodwa uJesu wazalwa ngaphandle kobulili kunjalo. Ngakho igazi lakhe lalingumngcwelisi. uNkulunkulu wehla wenza umzimba wahlala kuwo waphalala lelo gazi ukuze kungcweliswe lokhu eqinisweni elachitha icala esono nehlazo. Wasekuthi ke ngokukholwa ukukholwa yilokho uNkulunkulu wehla aqonde ngqo angene kulowo mzimba womuntu ngokungcwelisa kwalelo gazi limfake inzalo kaAbrahama ngokukholwa ukukholwa ukuthi lelo gazi laliyofika lelo gazi elimsulo elaliyoba isimangaliso njengegazi lakhe wahamba wawelela lapha emva kokuba wayese njengofile wakholwa uNkulunkulu iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yena enamashumi ayisikhombisa nanhlanu eminyaka ubudala wakholwa waze waba nekhulu noSara enamashumi ayisithupha nanhlanu futhi wakhola waze waba namashumi ayisishiyagalolunye futhi nguye owesilisa owayese njengofileyo futhi uNkulunkulu wathi ukuze abantu impela bangakugethi lokhu ngikuphulele lapha egqumeni bese unikela ngaye abe ngumhlatshelo wathi ezincekwini manini lapha nomnyuzi nilinde ntala nami sizakuya lapha yasikhuleke futhi ntala nami sizobuya uzokwenza kanjani na Abraham said, "Wathi ngabe emukela njengovela kwabafileyo. Futhi ngiyazi ukuthi lo ongipha yena njengovela kwabafileyo, uyakwazi ukumvusa kwabafileyo uma nje kuphela ngigcina izwi lakhe. Ngigcina izwi lakhe uyakwazi ukumvusa kwabafileyo. Ngokuphelele kukhuluma ngoKristu. Nangu ya futhi nangalelo ngamuzana legazi kuphuma umoya ongcwele wawuzibophele emzimbeni obizwa ngoJesu lelo gazi langcwelisa indlela ngokukholwa ukubiza abahlengiweyo kumbe abakhethiweyo bakaNkulunkulu futhi uma sewukwamukele lokho nomoya ongcwele usukhiphe konke ukuncishana kuwe ungena ngqo uNkulunkulu uqobo lwakhe ukusebenza intando yakhe anti lapha lokho kusho ukuthi ubasi nochuku nalona umdala omunye usibanibani ngapha wenza ukuthi nokuthi nalomfo omdala ukhuluma ngakho uphambene nakho umuntu odoliswe ngomoya ongcwele uyobhekana nakho go amen futhi balalela abengafundile futhi beyimifunda nje kepha babazi ukuthi kade benoJesu uzela lokho ke umoya ongcwele udobi omdala omncane wengakwazi ukusayinda igama lakhe kodwa wama lapho wayesethi bale samkhola umuntu noma uNkulunkulu na amen bazakini sisawa lokho sishumayela egameni likaJesu isibindi singaka wayazi ukuthi wayenekhaya ngaleya kunjalo wayesihambe nomfokazi lapho wayefuna umuzi ozayo wayekhaza ukuthini lo mpristi ongumzenzisi kuye na wayengaphansi kokubusa kukaNkulunkulu wasezwini wavusa indodana yakhe uKristu Jesu wase emgcwelisa ngomoya kaNkulunkulu owenza amazulu nomhlaba nakho lapho ukhona wayengamesabi khaya umnumzane kufa kanye nentathi bemkhiphela ngaphandle lapho uStefano umdadlana wayesethi kubuyisele emumva. Wathi nina bontamo zilikhuni abangasukela enhliziyweni nasezindlebeni, nimelana njalo nomoya ongcwele njengoba kwenza oyihloni njalo nani ani sizokushaya uzofe. Wathi beningeke nikwenze lokho ukubani. Sizokukhombisa ukuthi sizokwenza noma cha. Basebedumela amadola amakhulu baqala umgcobo ekhanda. Wabheka phezulu wayesethi ngibona amazulu evulekile.
I see the ladder coming down.
Oh, no, 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 no.
I see Jesus standing at the right hand. Jesus,
no, 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 no. Uthi iBhayibheli alishongo ukuthi wafa walala ubuthongo. Oh hey, ngiyayibona ingelosi yehla imqukula futhi imthunduzela njengengane unina waze walala ubuthongo. Oh hey, impela ileyo inhloso kaMoya Ongcwele. Lokho ke uNkulunkulu akuthumelela uMoya Ongcwele.
The Holy Ghost come to give you power.
Umoya ongcwele ufikele ukukupha amandla. Nginemenye futhi imibhalo lapha umzuzu nje. Umoya ongcwele ufikele ukukupha amandla. Ungakuthola lokho ngikuthi kakhulu namuhla ebusuku.
Give you power.
Akupha amandla. Amandla emkhulekweni.
You take a person.
Thatha umuntu ophile impilo elungileyo kodwa behlulwa njalo. Oh ngiyanitshela, umuntu olungileyo oyimpela ngiyayithanda inkosi mfowethu Branham. Hlula njalo, awuphendula umhlobo umkhuleko wabo. Gcwalisa lowo wesifazane omncane ngomoya ongcwele ngesinye isikhathi. Uqaphele ukuthi kwenzekani. Uma eyaphambe kukaNkulunkulu akehlulwa. Uza ngesibindi sayenza bukhosi sikaNkulunkulu ekhalwa. Unelungalo ngoba uyindodakazi kaNkulunkulu ngokuzalwa. Kata lowo wesilisa omncane onobugwala kabi ubasi ukhahlela indawo yonke. Uthi awume kancane lapha manje. Kona okuguqukileyo niyabo usenomoya ongcwele upha amandla impilo yakho isigcwele amandla kupha amandla enkulumweni kani hey labo bantu ababesaba bemiphandle lapho uPetru uJakobe uJohane uLuka nabo bonke abanye babengene ekamelweni elingaphezulu bathi oh akusekho esingakusho bona bebuka lapho nanga uyawudokotela usibanibani nosibanibanyana phandle lapho nangu ya urabi sibanibani nozibanibanyana niyazi wayeneziko ezine zasekolitshi siyoke similane kanjani naye na. Petro wathi oh ngiyakhumbula leya ndoda ngiyithengisela inhlanzi ngelinye ilanga yona yakhuluma futhi ngangingazi nokuthi yayikhuluma ngani. Oh ngeke ngakwazi inhlobo kumelana nayo kodwa yini eyenza singenze njani bazalwane na. Wathi lindani. Yebo sekuyisithuko ezine silapha, qhubekani nje nilinde uze kube nini na nize. Yebo ngabe uthe kuyoba ngosuku lesihlanu na? Azange asho ukuthi buze kube nini wathi nize. Yebo baqhubeka nje balinda. Uze kube nini na nize. Zedlula izinsuku ezisishiyagalombili nize. Zedlula izinsuku ezisishiyagalolunye nize. Kwathi ekugcineni sekufikile usuku lwePentecost bonke babesendaweni eyodwa benhliziyonye. uNkulunkulu wayekade engaphezu kwabo efwini lomlilo. uNkulunkulu wayehambe nabo emhlabeni manje enye into ethize yayizokwenzeka. Kona kuzokwenzeka bonke babesendaweni eyodwa benhliziyonye ngazelelwe kwavele izulu inhlokomo kuvunguza komoya onamandla yona yagcwalisa ikamelo lonke ababehlezi kulo. Izilimi ezahlukeneyo zahlala phezulu. Yini okwahlukeneyo na okwahlukanisiwe njengokungingiza senake namuzo noma ubani engingiza na ayebathi niyabo abasho lutho. Okwahlukeneyo okwahlukanisiwe njengensele eyehlukeneyo kuchaza into eyahlukene eyahlukanisiwe. Babengakhulumi babengankwankwazi babengenzi lutho kepha bebanga umsindo nje. Izilimi ezahlukeneyo zahlala phezu kwabo kwaba sengathi kwangumlilo owabakwazanga ukuzibamba. Basebegcwala bonke umoya ongcwele. Basebezekanike na aba bephumele emgwaqweni. Ubulo rabi uJones ubulo mfana futhi sebula siyasikhwakhe sihlakaniphile na. uNkulunkulu wangaphezu kwethu enomoya esihlahleni esivuthayo wasondla ngemana yaphezulu. Weba nathi iminyaka emithathu nesithupha, iminyaka emithathu nezinyanga zesithupha lapha emhlabeni. Epha manje usekimi, akusimile engikhulumayo nguye. Ngiyazi ukuthi ungubani futhi ngiyazi ukuthi ngingubani, akusesimi nguye. Kufunelani lapha, madoda weSwayeli na nina enakhethu dialogue makwazeke kini, makwazeke kini nibeke indlebe ezini lami, nonke nina befundisi norabi. Wo, amandla enkulumo, oh. Ngalokho dakiwe phakamisa leyo ndosana encane ngesibalo ikhulu namashumi amabili bebhekene nezinkulungwane ezilishumi kumbe ngaphezulu. laba abatshaliwe njengokucabanga kwelokhu kuseyihora lesithathu lemini ngumshumayeli wevangeli eligcwele, kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngumprofethi uJoweli kuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthula umoya wami phazikwayonke inyama. Nimbonile uMary phandle laphoya esinga emoyeni ekukhuluma ngezilimi ekuqhubeka na phezu kwayonke inyama naphezu kwezingekwazi zami, ngiyakuthulula umoya wami. Ya kuveza isibonakalise emazulwini phezulu na emhlabeni ngaphansi izinsika zomlilo nokuthunqa komusa. UNkulunkulu wayese kubantu bakheke. Amen. Yebo, manje wawona ziphi isiku na? Kwaphi isiphi isikole wavela kusona? Lokho akwenzi mehluko njengamanje. Uqala ukuthululela phakathi umbhalo. Utafide wambona ngaphambili. Inkosi njalo phambi kwami ngikunyakaziswa. Futhi inhliziyo yami yajabula ngoba nolimi lwami lwethabiswa. Akayikushiya umphefumulo wami ehayidesa, futhi akayikuvuma ongcwele wakhe abone ukubola. Engikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide wafa nokuthi wembelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi namuhla. Kodwa ngumprofethi wakubona ngaphambili ukufika kolungileyo. Kuthi bakwazekini ukuthi uyani Jesu nimbethele ngezandla ezimbi uNkulunkulu benzile inkosi noKristu. Amen. Bagade bazala basebe njani kulesi sindiswa na? Wathi phendukani lowo nalowo nibhapathiswe egameni likaJesu Kristu kokuthelela kwezono zenu khona nakwamukaliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Ogoze thembiso ngasene sabantwana benu sabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyolokhu ibabiza. Amen. Inqobo nje uma uNkulunkulu esenabo abantu, uNkulunkulu unebandla, uNkulunkulu unomoya ongcwele umasha nalo. Lokho ke uNkulunkulu akunikelela umoya ongcwele. Yovele zihlakaniphi zihlala ziba khona. Kodwa uNkulunkulu unabayingcosana ngesibalo ndawo ndawo. uNkulunkulu unebandla elincane liyohamba liqonde phambili nombhapathiso kamoya ongcwele ukubiza ukukhanya. Futhi yibo abayothi ngobufakazi babo bahlwele izwe. Alisho yini iBhayibheli ukuthi uJesu wathi babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo bayakubona uNkulunkulu na? Futhi alisho yini ukuthi abalungileyo abangcwele bayawahlulela umhlaba na? Ela bufakazi benu namuhla buyoletha ukwahlulela okumelene nale dolobha. Bufakazi bethu bobhapathiso kamoya ongcwele namandla kaNkulunkulu, impilo engcwele ayoletha ukwahlulela okumelene nedolobha. Lapho lokhu labo abangabokuqala bayoba ngabokugcina, labo abangabokugcina bayoba ngabokuqala. Ngeke ngazi lutho ngosenki nomudi ekuvukeni kwabo. Abaye kwazi lutho ngami kulokhu, kodwa ngiyoma kulokhu kwethu lobufakazi kanjalo nani. Futhi ngalokho ngokusabalalisa ukukhanya kwakho nombhapathiso kamoya ongcwele. Futhi nangezimpilo enaziphilayo nezinto uNkulunkulu azenzile ukufakazisa ukuthi uhamba lapha. Futhi ngokuhlakanipha kwabo basuka bakushiya bayohlulelwa ngabangcwele. Sebevele bahlulelwe, sebevele bakwedlulile.
Oh,
hey. Ngikhuluma ngamandla omkhuleko, amandla enkulumo, amandla empilo engcwele. Amen. Ungokwenza lokho ke umoya ongcwele. Abanye benu bantu nihamba nithi, awu akuvumi ngiyeke ukuphuza, akuvumi ngiyeke lokhu. Umoya ongcwele ufika uhlale kuwe ukuba wenze konke lokho othi wena akuvumi kusuke kuwe. Kunjalo wenze besifazane bayeke ukugunda izinwele zabo, ubenze bayeke ukugqoka izikhindi namabhulukwe. Kungabikho zaba, ubenze bayeke ukuncetheza. Oh yebo, ungowalokho ukukwenza ube impilo engcwele. Iyolandela iziyalo zeBhayibheli sonke isikhathi. Owesifazane uthi, ukuthi nje kushisa kakhulu, kungcono ngigqoke lezi. Kungibangela ukuphathwa ikhanda uma ngiyeka izinwele zami zikhule. Kodwa akukho zaba ngomoya ongcwele. Ulapho kuba ukwenze kube njalo. Iyolandela izwi ngqo. Uze wenze njalo ke umoya ongcwele. Ungokwenza wena ndodo obafulathela ubesifazane abanqunu ingxenye, futhi uyeke ubakhanukela namalunga ebandla. Ungokwenza njalo ke ungokuba ukwenze uyeke ukubhema nokuphuza bese uba ukufuna ukuba isikhulu. Yeke ukhiphe lokho kuwo, uye ukuthobisa uma wenza lokho. Ungowalokho ke umoya ongcwele, ungowempilo engcwele. Kunjalo kwenze uyeke ukuhleba, kwenze uyeke ukudlala amaphepha, ukushaya amadayisi nazo zonke lezi ezinye izinto ozenzela ngale ekhoneni. Uyokwenza uyeke uzenze noma ikanjani ngendlela owenza ngayo ukungaphilelani ngokweqiniso nomkakho. Yilokho yokwenza kunjalo. Uyokuyekisa ukukwenza ufuna ukuganwa ngumkamuntu. Tshala impela. Uyilokho ke ungokukwenza uphile impilo engcwele. Unamandla lokho ke umoya ongcwele. Uba uninako kwaphezulu lapho uNkulunkulu ema umqondo kaKristu kini. Awukwazi ukungaziboni lezo zinto, uma uzibuka uvele uphendule ikhanda lakho. unjalo ungokukwenza uthi angikwazi kukwenza oh angikwazi nje kukwenza
ela
wena ungekwenza kodwa umoya ongcwele ufikela leyo nhloso yilokho owakwenzayo fikela ukukukhipha kuwe yonke leyo mikhuba emidala nezinto enizenzayo lokho kuhlebo kudala uzehlukanisa uthi akabonga uNkulunkulu ngiyimethodist angeke ngibe namsebenzi nalabo bagindika abadala abangcwele umoya ongcwele ufikele ukukukhipha lokho kuwe ngingumbaptisi ngingumpresbyteri ngeke ngize ngiye kuleso sicuku esincane sidala sabagingi abangcwele umoya ongcwele ufikela ukuze ukukhipha sonke leso stashi kuwe yilokho owakwenzayo geza egazini uku-ayina ukukhiphe yilokho ufikele ukukwenza ufikela ukukuqondisa wathi ngihlelembe amagebhugebhu yilokho ufikele ukukwenza ukukuqondisa izindawo eziphakemeyo zehliswa wenze izintaba zonke zibuke sengathi zonke ziyasina kuhle kwezincamo ezincane nawo onke amaqabunga ashaya izandla zawo kuwe izinyoni zihlabelela ngokwahlukile izinsimbi zokuthokoza ziyakhala akukho zaba yilokho afikela ukuzokwenza leyo yinhloso kaNkulunkulu ethumela umoya ongcwele ukuze wenze lezi zinto ukuze usebenze uhambe emva kwakhe manje angifuni ukunilimaza kodwa ngitshelile ngilapha ngobuqotho obujule kakhulu ngoba nginganincinzi kuyenzeka ngithi ugcumela emgqeni ndawo futhi ngihlale neqiniso kodwa ngihlale lapha ya futhi ngikwenze ngendlela engeke inincinzi kakhulu kodwa ngifuna ukunitshela ukuthize uma iBhayibheli lithi kuliphutha kwesifazane kuba gunde izinwele zakhe futhi uthi unomoya ongcwele kepha ugunde izinwele zakho ngiyamangala ukuthi nawo ungahlanyi uma kwenza lokho kusakhombisa khona ukuthi kukhona olunye uphawu olumelene nawe uma iBhayibheli lithi kuliphutha kwesifazane ukugqoka ingubo engeyowesilisa futhi nigqoka lama ovaloli amancane amadala namabhulukwe phandle lapha emgwaqeni ninabesifazane asebekhulile ngigagele ingane encane kungalo into ukuthi zizidlalele nabafanyana nezinto kodwa buka uma nina besifazane asebekhulile eneshumi nesihlanu, ishumi nesithupha, ishumi nesishiyagalombili leminyaka ubudala kuze kuyofika kugogo phandle lapha emgwaqweni iBhayibheli lathi kuyisilengiso emehlweni kaNkulunkulu ukuba owesifazane agqoke lezo zinto futhi niyazigqoka noma kanjani bese uthi nomoya ongcwele na ngiyamangala ngesinye isikhathi umoya ongcwele uyolandela izwi likaNkulunkulu ngqo shumayele emva kwepulpiti ongenawo umusa owanele ukulishumayela ngiyangabaza ukuthi unawo kunjalo impela yebo ungalokho-ke umoya ongcwele ungokunikeza ukugcotshwa kumshumayeli ungokunikeza ubungcwele eqenjini ungokubeka ibandla ohlelweni ungokuletha ubunye bukamoya ungokusihlanganisa ndawonye ngamandla ungokusihlanganisa ndawonye ngothando uthando lobuzalwane angikhathali uma uyi-methodist i-baptist i-presbyterian ilutheran noma ngabe ungubani ukuba sonke ngomoya ongcwele besikubhathizelwe emzimbeni wodwa bese siba ngamalunga omzimba kaJesu Kristu akukho lutho olukhona akukho lutho enkathini ezayo ukulamba indlala akukho okungasehlukanisa nothando kaNkulunkulu uthando lukaKristu uthando kaNkulunkulu lukuKristu ngoba sizalwe ngomoya wakhe sihlanzwe egazini lakhe sisidalwa esisha yilokho uNkulunkulu afikele ukukwenza ngokwalokho-ke umoya ongcwele yebo mnumzane yilokho manje bantu ngibhekene ebusweni izandla eziningi ziphakamile beni nomoya ongcwele niyabo impela wawukhona manje ngizowe ngithi kuqhasha kancanyana nje lapha lokhu kuyaqoshwa kodwa sizothola okuningi kukho kusasa ebusuku uma uthi unawo futhi unecala lalokhu ngiyamangala ukuthi yini ekuholayo uNkulunkulu soza kuhole akuchezukise ezwini yokugcina unezwi ngoba leyo yimithetho kaNkulunkulu qobo lwakhe yebandla lakhe kubantu bakhe kwabesifazane nakowesilisa yebo uthi akungilimazi ukwenza lokhu kumbe lokho akungilimazi izwi lithi kuyakulimaza kuthi uma umoya ongcwele ukini uyokuholela ezwini ngqo akuyi kubakho zaba uNkulunkulu akazenzi izinguquko kumbe izaba wenza uphawu wena uhambe kulwe yilokho kuphela kunjalo kwa wonke umuntu uza ngendlela efanayo uPetro wathi phendukani yilowo nalowo nibhaphathizwe yilowo nalowo egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona-ke niyokwemukela isiphiwo sikamoya ongcwele niyabona na yilokho-ke sifanele sishayele umuqa manje angiqondile kunilimaza nginithanda kakhulu kodwa mfowethu tatewethu niyaqonda ne ukuthi ngiyazi ukuthi ngizoma ezinsukwini zokugcina kulolu vuko nalesi sizukulwane sabantu bese ngiphendula mayelana nalelizwi na nomoya ongcwele ukhombisa lokhu mina ngilishumayela ngale yangaphesheya nizomaphi na ihambisana kanjani nakho na ungeke ukwenze mngani ungakwenzi kuthi umani lelani ukuthi wathini uthi angikwazi ngakho awukabi nalo iphakathi ngqo phakathi kuwe uma umoya ongcwele ufika ukupha amandla phezu kwezwe thi umani lelani ukuthi wathini
If you love the world,
uma nithanda izwe noma izinto zezwe kuyingoba uthando lukaNkulunkulu alukho kini manje akukho zaba uyakucacisa futhi sifaye sikhuphukele kulolu phawu ngiyazi ngicabanga ukuthi ngimubi kabi kodwa ngimubi kabi ngokugcwele njengamanje niyabona na lalelani lokho liqinise manje khuphukela kuwo mfowethu dadewethu Ningawavumeli amanye la ma-college ahlakaniphile akule ndawo anitshele ukuthi oh lolo uhlobo oludala lomuntu oyisidala. Uma kuhlobo oludala lomuntu oyisidala kusho ukuthi ke noNkulunkulu uhlobo oludala lomuntu oyisidala. Futhi uma uNkulunkulu ewumuntu oyisidala kusho ukuthi nami nginguye futhi. Amen. Ukuba njengaye. Ngani na? Umoya wakhe ukimi olamba omele ubiza yonke into ephambene lezi. Uma abantu bethi kuyalunga nje oh uma umuntu edlala amaphepha amancane ukuba sijabulise bese thi nje ukugembula ngozuka noma ababili kulungile uNkulunkulu uthi akulungile oh uma nje uthi ukuthatha utshwala obuhle bokuba nobudlelwane bese nje ukuthi ukuba mnandi kanye kodwa uNkulunkulu wathi maye kuye Oh uthi kulungile mfowethu Branham ngigunda izinto lezami ngenxa yento yangempela owesifazane uyazi bonke abanye besifazane bayakwenza angikhathali ukuthi bonke abanye besifazane benzani abasiso isibonelo sakho kumbe abasuye ubasi wakho uma unomoya ongcwele phakathi kuwe uyolandela iziyalo zakhe ungabi nandaba ukuthi abantu bathini ngawe Kamfowethu Branham ukuthi nje kushisa kabi futhi kungcono ngigqoke lezi zingubo ezincane ezithizethizeni. Isihogo sishisa kwedlula lokho dadewethu othandekayo. Ake nginitshele lokho. Futhi ningalokothi nikukhumbule lokho. Nomoya ongcwele njalo uyoniholela eqinisweni futhi iqiniso lakhe liyizwi. Yezu lami liqiniso bonke amazwi omuntu awabe ngamanga kepha awami abe liqiniso. Futhi cabanga nje isinengiso. Kudewa ukucabanga na leli igama elibikabu kuba lishiwo ngumfundisi kodwa ngike ngangena ezindlini zokuphumula zezindawo lapho okuyaye kuvele ku uvele uhlehle emuva uphuma ecishe kwakunjalo nezinto ezingcolile obondeni ngacabanga yini indaba abantu bazehlise kangaka ezweni na futhi kunuka futhi lapho ngihamba ngiyongena kulezo zindawo bengihlale ngicabanga ukunuka kunje ngingaphakathi lapho ngangibamba ikhala labi kaje ukuba ngigeze izandla zami ngangesaba ukuthi ngizothi ngibamba ingide futhi kube namagciwane esifo socontsula nezinto futhi ngacabanga oh ngelinye ilanga ngime esikhumulweni sezindiza enye lezo zindawo engaye ngangena kuyo kumbe endaweni yomzila wesitimela ngangena kulokho futhi ngacabanga oh bakithi ukuthize kwathi kimi linuka kanjalo izo kuNkulunkulu kwisinangiso Ngacabanga uma ngibona wesifazane ehla ngumgwaqo ezithwabazela nje kanjalo futhi egqoke izingubo zabesilisa kubukeka kanjalo ke kuNkulunkulu. Kuyisinengiso into engcolile futhi enunkayo phambi kaNkulunkulu. Nokho uyovela aziyele esontweni njengesonto bese eyahlobisa. Uyokwehlela owesilisa lapha afika aphuze futhi akhohlise futhi athanda imali futhi akhohlise umakhelwane wakhe nakho konke okunye kuba athola imali ethe xaxa. Ese enza lezi zinto futhi agembule futhi abheme futhi aphuze futhi aqambe amanga. Asuka lapho aye esontweni afika afakaze.
Abomination filth.
Sinene isokungcola lelo yisonto lezihlakaniphi. Uthi kuhle ngiyasonta. Yebo bese bethi kukhipha inkonzo imizuzu elishumi nanhlanu ukuze bonke abadiyoni nabo bonke bake bathi kubhema nomfundisi futhi ngaphambi kokuba nibuye nibuyele nibe nenkonzo. Tshele, ukwanise nakho konke okungcolileyo. Ngichitha umzimba ngiyakuchitha. UNkulunkulu wathi uyokwenza. Uthi namuhla phezu komdlavuza ubanga ukufa okungamashumi ayisishiyagalolunye nento amaphesente omdlavuza umphimbo onamaphaphu ubangelwa ngokubhema osikilidi. Ngithi umzimba ngiyakuchitha kodwa baboshwe ngesihogo begingeka kanjalo abazi!
futhi omunye umshumayeli emi epulpiti eneziqu ezine ephuma ekholije bhema qobo lwakhe. Ngeke ngikutshele okuthize mfowethu, umoya ongcwele wathumela ukubiza basilize basifazane baphume kuleyo nto. Sahlukanise. Igama ibandla lichaza ukwahlukaniswa. Mani phakathi kwabo, kwasho iBhayibheli. Ningathinta okungcolile kwabo, khona ngiyonamukela futhi niyoba ngamadodana namadodakazi akimi futhi ngibe nguNkulunkulu kini. Ohey, angiqonde khona ukuba ngedeleleke, kodwa ngiqonde ukuba qotho nokuba neqiniso. Yebo mnumzane, oh into embi kangaka. Silise nesifazane, simiphi thina namuhla na? Sikuphi na? Ake sime. Ngobunye busuku ngale kwesihlalo esincane sidala laphaya ekamelweni, futhi sekufanele ngivale. Isihlalo esincane sidala esigoqwayo. Emva kokuba kade ngikhuleka izinsuku ezintathu kumbe ezine, ngakho ngafinyelela kwenye indawo ngihamba ngizungeza futhi ngicabanga. Oh Nkulunkulu, futhi ngafinyelela kwenye indawo ngaze angangabe ngisazi ukuthi kumele ngenzeni. Ngathi Nkulunkulu, sisekupheleni komgwaqo, futhi ngiyaqonda ukuthi ngibe ngonganaki. Nganginezimemo okwakufanele ngiye kuzo futhi ngikhathele futhi angangakwenza. Ngase ngicabanga ke ukuthi sengathi ngiyayibona inkosi yami ibhadazela ngaleya ebumnyameni ngenkathi isikhathele kakhulu sekulukhuni ngisho ukuba iphakamise unyawo emva kolunye. Kodwa yayinga yamela wesifazane wasenayini wasekuphumiswa umfana lapho owayefile, yaze yaya ngale yathinta uhlaka futhi yasebenzisa lawo mandla amancane aye kuyo ukuvusa lo mfana. Hawu, ngikhathale kanjani na? Yini indaba ngami Nkosi na? Lapha ngiyacabanga yebo sengiyaguga, angikwazi ukukwenza. Ukhona uMose uNkulunkulu ofanayo engimkhonzayo wama ngaleya elekhulu amashumi amabili eminyaka mdala. Wawukhona uKhalebi wama emdala ngeminyaka engamashumi ayisiyagalolunye ephethe inkemba esandleni sakhe. Wayesethi uJoshua wabeka le nkemba esandleni sami eminyakeni engamashumi amane eyedlulayo. Wayesenamashumi ayisiyagalombili ngaleyo nkathi, wathi ngiseyilowo muntu okahle nanamhlanje njengoba nganginjalo ngaleyo nkathi. Amen. Ngathi Nkulunkulu iba nomusa kimi. Ngathi kuhle, buka lapha, ngehlala njalo. Futhi ngathatha umngame emuva laphaya ngesandla sanquma kabili kuleli Bhayibheli nasebhayibhelini lakhe elincane. Ngase ngithi sithandwa, bengiyilokhu ngenqaba impela. Umoya ongcwele uyangisola phakathi kwami. Ngathi ngicabanga ngalezo zingwejeje ngaleya. Cabanga ngoHetty Wright emuva laphaya nabafanyana. Cabanga ngalokho uNkulunkulu akwenzayo ekhombisa ukuthi wayenguNkulunkulu okwazi ukudala. Haleluya! Ngacabanga ubetshelile lokho eminyakeni eyedlula, angikukuyeka, angisoze ngakushiya. Akukho umuntu oyoma phambi kwakho zonke izinsuku zokuphila kwakho. Ngiyoba nawe! Futhi kusukela kulesi sandla sokwahlukanisa kuyofika lapho khona oyoze wazi imfihlo yenhliziyo. Emva kwalokho kuyawasho njabala kuya phezulu. Unyaka emva kwalokho kwafakazeka ukuthi kuphelele izwe lonke nakho kufika lokhu lena enye inkonzo enkulu ekwedlula kude kakhulu lokho. Ngathi sithando, ngithatha isandla sakho ngokusizwa nguNkulunkulu nomusa kaNkulunkulu, ungaphinde ungivumele ngenqabe futhi. Mangiqhubekele kule mvuselelo lapha ukuba ngishumayise ngathi angikaze. Mangihambe lapho ukuba ngokuqala kundwelisele mina umqobo bese ngenzela abantu indlela. Uthi izono kungezami kunganaki kwami ngqo kube ngaphansi kwe gazi, amaphutha ami ngqo abe ngaphansi kwegazi ukuze ngiphume ngihambe bese ngithi ilandeleni bantu kunjani. Ngiyakuzonda ukubona umfo ethi hamba ukwenze. Ngithanda ukubona umuntu ozohola indlela ukuba akwenze. Yebo mnumzane. Lapha esikhathini esedlule sasinomlilo ezansi edolobheni lapha, inkampani iFaw Oil eyathungeleka ngomlilo. Babe nomnyango wezomlilo waseJeffersonville ezansi laphaya. Umngane wami indoda elungileyo wayengaye jwayele imililo emikhulu kanjalo, wayehamba lapho ethi khithani ngamanzi amancane ngapha abafana, khithani ngamanzi amancane ngapha. Nakho kukhuphukela iClarksville encane lapho nqenqenqenqenqe. Yakhijimela phezulu lapho, wayesethi induna yomlilo yagcoma yehla yathi khithani ngamanzi amancane phansi ngapha. Shayeleli fastela phansi ngapha, khithani ngamanzi amancane laphaya. Kodwa ngaphesheya komfula kwafika amadoda omlilo aqeqeshiwe evela eLewisville. Lelo hoko elikhulu nelada lathi lima nje, induna yabe isisekupheni kwelada. Inkathi lada likhuphuka yabe isisayihlangani. Yaphonda imbazo yayo engakafiki lapho, yashaya ifastela yaphuma yathi wazalwa bafana. Lokho ke, umlilo wacima emizuzwini embalwa. akusiko ukuthi thintani ngamanzi amancane lapha, thintani ngamanzi amancane laphaya, kunikhumbuza abanye balaba abashumayeli abahlakaniphile. Wasala sabhane, ngiyazi ukuthi kuliqiniso, nginambithile futhi ngabona udumo, umoya ngcwele uqinisile. UNkulunkulu ulungile, ungazami lapha, uzame laphaya, sihambe singene kuye. Ulapha ungowakho uNkulunkulu, wapha amandla akhe ebandleni lakhe. Akusiko ukuthinta ngaphandle lokhu lapha, futhi ukuthinte ngaphandle awusoze wenza lutho, uholela phambili. Ngeke usabona ngisho nangaso. Sizokwenza njani na? Umuntu ngamunye ohlezi lapha ugcwaliswe ngento ethize. Ngizobe sengivala-ke, ngifanele impela emva kwalokho. Ugcwaliswe ngento ethize. Ungeke uhlale lapho kungekho ogcwele khona. Unokuphila kuwe. Lokho kuphila kuyakubusa, lokho kuphila kubuswa umoya. Manje ungahle kuba ugcwele izwe, uthanda izwe kumbe izinto zezwe. UNkulunkulu abe nomusa kuwe. Ungahle kuba ugcwele isivumo kholo ezivele esontweni elithize, imithandazwana ethize oyishoyo ucabanga ukuthi kuzokunxusela umuntu othize ofileyo kumbe wenze uphawu oluthize luphambane kuwe. UNkulunkulu abe nomusa kuwe. Futhi ungahle kuba ugcwele inkolo, futhi nalokho usekubi kakhulu. Kunjalo, kunjalo. IBhayibheli lathi ezinsukwini zokugcina bayoba ngabakholwayo impela, benesimo sokumesaba uNkulunkulu. Benesimo sokumesaba uNkulunkulu. Kepha amandla akho bewaphika, labo-ke wabagwema. Uma ugcwele inkolo ungolusizi, inkolo nje kuphela. Uma ugcwele izivumo kholo awazi ukuthi ukhuluma ngani. Uma ugcwele izwe uphuphuthekile. Nasela futhi ungagcwala umoya ongcwele. Amen, ngathemba ukuthi ninawo. Futhi uma ningenjalo ungathemba ukuthi niyagcwala. Futhi uma nigcwale umoya ongcwele ninani na? Ninamandla, ninothando, nokuthula. Uthula kwami ngiyonipha khona, akunjengokupha kwezwe, ukupha kwami. Ninokuthula, nibekuphawu, ninophawu. Amen. Ninokuphumula, ninenjabulo engakhulumeki, futhi nigcwele inkazimulo, nigcwelile. Oh hey, yilokho eniyikho nomoya ongcwele. Uma nigcwele umoya ongcwele, nidlulile ekufeni, nangene ekuphileni, nilindele uvuko olukhulu osukwini lokugcina. Amen. Yezwela lisayo ngenkosi yethu Jesu Kristu, futhi yena owangibona eza ngenkazimulo nangobukhosi. Ulwandle luyokhipha abafileyo balo, imizimba ebolayo yalabo abalele kuye kwayo. Elani kuye ningena kanjani kuye na? Ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye. Imizimba ebolayo yalabo abalele kuye bayoguqula benziwe babe njengomzimba wakhe, uqobo wenkazimulo ngamandla angazijayela ngawo konke phansi kwakhe. Ezo ezilivezulini kwatsho uJohane lathi kimi, ngaba ukuthi babusisofla abafile inkosini. Zongena kanjani na ngamoya munye sibhaphathizelwe emzimbeni? Abafile inkosini kusukela lesi sikhathi ngokuba baphumule ekukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo yabalandela. Awuthumelela lokho-ke umoya ongcwele. Isibusiso esiqinisekile uJesu ngowami. Ngikuye naye ukimi ubaba, ukuye naye ubaba, nobaba ukimi nami ngikuye. UJesu ngowami. Oh, isandulela senkazimulo kaNkulunkulu. Ngindalifa yensindiso, ngithengwe nguNkulunkulu, ngizalwe ngumoya wakhe lapho ngihlanzwa egazini lakhe. Amen. Ngangingena kukuhweba. Oh he. Konke amatshe abomvu, uklebhu waligugu, namadayimane nesiliva negolide, amabhokisi akhe agcwele kunengcebo enkulu kakhulu. Ukuba ngingumntwana wenkosi, ngingumntwana wenkosi. NoJesu umsindisi wami, ngenze ngibe umntwana wenkosi. Amen. Futhi amen. Ngingeke ushintshanise. Ngingeke ushitshanise. Nginemibili kumbe eminye emithathu imibha. Manje-ke nanku omunye umbhalo. Uma ugcwaliswe ngomoya ongcwele, lezo zinto onazo. Manje-ke uyini ezweni na? Umfokazi. yazi ukuthi isikhathi sesihambile kodwa asikahambi kakhulu kulokhu.
Mfazi!
Sizihambi futhi singabafokazi lapha sifuna umuzi ozayo. Isikepe sokuhlenga siyeza masinyane ukuqoqa amagugu akhe aye ekhaya. Yawezwa amanzi ehaza ngalo emfuleni ohiyo ngenkathi ngesengumshumayeli osengumfana omdadlana acishe ngeneminyaka obudala engama22 ngicula lelo lapho. Futhi ngezwa ngabuka phezulu ngaphezu kwami ngase ngizwa izwi lathi buka phezulu. Nakho kufika lokho kukhanya kukhulu kulenga khona ngalo yakwenza kwehlela phezu kwami kwathi njengoJohane uMbhaphathizi wathunyelwa kwandulela ukufika kokuqala kwaKristu wena uyebona umlayezo oyekwandulela kubuya kwesibili kwaKristu.
Ngiyinga ukukhona kanjani na?
Kodwa kwenzeka ngokufanayo ntse. Kulokhu sokumililo evuselelo ivuta ngokujikeleza umhlaba wo. Elikhulu ibandla elihlengiweyo likaNkulunkulu laziphakamisa laphuma kuleyo ndawo nemikhulu imikhankaso yokuphulukisa nezibonakaliso nezimangaliso nezimangalikhombisa ukubuya. Ungumfokazi futhi uyisihambi. Wenza izinto ezingejwayelekile zahlukile kulokho ovamise ukukwenza. Awuziphathi njengoba wawenza. Abantu umoya ongcwele uma ufika phezu kwakho bese ugcwaliswa ngomoya ongcwele uzishaya indiva izinto zezwe. Uzishaya indiva izinto ezizokuhaqa. Ukushaya indiva bese uba yisidalwa esiziphathisa okwentsumantsumane ichwane ledada elibi kubo. Ukhozi oluncane olwachanyiselwa phansi kwesidleke sesikhukhukazi engashumayela ngalo nalapho ukhozi lunyakazisa isidleke sakhe. Wesidalo esibukeka sihlekisa kubo. Kodwa oh hey uhamba ukhuphuka ngomgwaqo omkhulu wenkosi. Amen. Oh ngumgwaqo omkhulu oya ezulwini futhi ngihamba ngikhuphuka ngomgwaqo omkhulu wenkosi. Bathi awubheke lo uyamginqika ongcwele leyo chwane ledade libi. Kuye lo mshumayeli ongumginqika ongcwele. Umshumayeli odumileyo oyimethodist uthe kumlisa namhlanje wesivili wathi ngithanda ukusiza umfowethu uBilly kodwa uyazi ukuthi ngizokwenza njani na ngizokhipha intamo yami. Awudingeki ungikhiphela ntamo yakho, wangikhiphela ukuphila kwakhe. Amen! Kuphela nje uzihambela ukukhuphuka ngomgwaqo omkhulu wenkosi lokho kuphela. Oh, hey, ugcwaliswe ngomoya wakhe, uzalwe ngomoya wakhe, ngahlanzwa egazini lakhe. Hallelujah! Thokoza. Bese futhi enye into ngani? Yini ekwenza wenze lokho na? Usengumuntu, kodwa yini ekwenza ukwenze na? Ingoba uyafika wena umoya wakho uvela phezulu.
It's God in you.
NguNkulunkulu ekuwe. Ngenkathi ngiwelela eRoma ngaqaphela ukuthi bona bonke babe nomoya waseRoma. Ngenkathi ngiya eGreece bonke babe nomoya waseGreece. Ngaya eNgilandi bonke babe nomoya wamaNgisi. Uma uhambela ezindaweni uthola khona bese uthola umoya waseMelika ukwesabeka. Ngenkathi ngiyongena emihumeni kaSan Angelo eRoma babe nophawu enhla lapho. Ngiyacela besifazane baseMelika gqokani izingubo ukuhlonipha abafileyo. Umoya waseMelika. Abaqaphele behla endizeni bona begqoke lezo zingubo ezincane futhi wonke umuntu uhamba ayobabuka futhi nakho kufika unkosazane Melika. Lo ngumoya waseMelika. Ngavele usho ukuthi uvelaphi evonule mfana edonsa uhlobo lwenja endadlana enekhala elide emva kwakhe kunjalo. Oh yebo uyiyena uyimelika unkosazane Melika ehamba ehla niyazi eqhenya kanjalo. Ngana unomoya waseMelika. Yebo uJesu wathi wafakaza ngokumelana nakho ngalolo suku wathi nina ningabaphansi kulo mhlaba mina ngowaphezulu. Futhi uma unomoya waKristu kuwe wena ngowaphezulu. Ngakho-ke usihambi lapha kodwa unemvelo yendawo ovela kukhona. Yilokho engizama ukukusho. Umndoma uwela nganeno wenoya ikhanda lakhe nejalimane liwela nganeno uMelika uwolela ngale ngani nani nemimoya yalawo mazwe nivela kuwona. Yilokho kusenza sehluke kakhulu kangaka ezweni ningaba phezulu. Nizalwe uyisakhamuzi sakomunye umbuso. Yakukholwa na? Uyilokho ke umoya ongcwele ungokukwenza ube yisakhamuzi sombuso kaNkulunkulu. Bese uma uyisakhamuzi sombuso kaNkulunkulu, ukwenza uziphathe kanjani na? Njengoba uNkulunkulu enze embusweni wakhe. Manje uNkulunkulu wenzani embusweni wakhe na? Ubungcwele, ukulunga, ubumhlophe bomcabango, ubumhlophe bengqondo, amandla nothando, ukuya kwabalahlekile, ukuphulukisa abagulayo, ukwenza izimangaliso, ukwenza izinto ezinkulu. Eseke ezweni ubukeka uhlanya futhi bathi, labo bafo baphambene ekhanda labo, niyabona na? Kodwa uyisakhamuzi sombuso. Owodwa futhi umbhalo uma nifuna ukuloba phansi. UJohane 12:24. Ake nginicaphunele wona masinya nje. UJesu wathi, uma inhlamvu kakolweni iwela emhlabathini, ize ife, ingeke yathela okunye ukuphila. Manje bukani, ukuphawula okukodwa kokuvala manje. Futhi khumbulani manje-ke, ngokoqobo kumanje-ke nina bantu. Usemqoka ngokoqobo futhi kudingekile futhi kuyaphoqeleka futhi kucindezelekile ukuba nemukele umoya ongcwele manje ngoba uma ningawemukeli ningeke nize ovukweni. Manje qaphelani, uNkulunkulu angeke ephule imithetho yakhe. Siyakwazi lokho, ulandela imithetho yakhe. Manje uhlamvu lukakolo kumbe inhlamvu sizothatha yona njengoba uJesu asho lapho. Impela inhlamvu eBhayibhelini bengifunda ngayo nje namuhla kubhekiswa emthaneni nozi lwawo okwenziwa ngalo izingubo kumbe noma yiphi inhlobo yembewu. Kodwa ukolo ubhali ileyizi kumbe noma yini inhlamvu. Kepha uma inhlamvu kakolo iwela emhlabathini. Manje kukhona sonke lapha sibonile niyazi ukuthi lokhu kuyenzeka. Inhlamvu kakolo kumbe uhlamvu lokusanhlamvu lungabukeka luphelele phaqa futhi ulufake emhlabathini. Futhi uma leyo nhlamvu lunokuphila okungapheliyo. Luyoya phansi namuhla, lubuye luziveze siqwini, lubuye lubuyele phansi futhi luye phezulu futhi, lubuye lubuyele phansi ukuphila okungapheliyo kwalo. Uma leyo nhlamvu engenayo imbewu yokuphila kuyo, akuna ndaba ukuthi ibukeka kahle kanjani, soze yamila. Iyoya emhlabathini ibole futhi kuyilokho ke. Ingxenye yayo izinto uqobo lwazo zingasetshenziselwa ukuvundisa nezinto emhlabathini. Epha mayelana nokuba ibuye iphile futhi ayisoze yaphila ngaphandle uma inokuphila okungapheliyo kuyo. Noma ubani akwazi lokho, ungeke nje. Kungaba khona amadoda amabili eyodwa yawo impela nje omabili afane impela. Enye yawo ingaba ngumuntu olungileyo, ingenza imisebenzi elungileyo, ingenza nokunye. Kepha uma leyo ndoda ingenakho ukuphila okuphakade kuyo, ayisoze yavuka ekuvukeni. Ingeke ikwenza, akukho lutho lapho oluzovuka. Akukho okuzoyikhuphula, akukho okuphila.
So you see, my dear brother,
ngakho niyabomfowethu othandekayo, dadewethu othandekayo, uma umuntu engazalwa ngokusha akasoze abuyela kulo mbuso. Angeke. Uma le nhlamvu kakolo ingaweli emhlabathini ife, wayekhuluma ngaye uqobo. Kodwa wayenayo kungesikho ukuphila okungapheliyo, wayenokuphila okuphakade. Nokuphila anipha khona ukuze nibe nenhlobo eyodwa yokuphila. Manje uma unokuphila kobuntu nje okwenele ukuba kukuhambise, kukujikelezisa futhi ukhanuka. Lo ozinikele ekutamaseni ufile sekhona, ungeke uvuke. Ungaba intombazane engusaziwayo kakhulu esikoleni. Ungaba intombazane engusaziwayo kakhulu emdlalweni wamakhadi womphakathi wakini. Ungaba ngowesifazane ogqoka kahle okubedlula bonke ezweni. Ungaba muhle kakhulu. Ungaba ngowakheke kahle kakhulu. Ungaba isithixo kumkhwenyana wakho. Ungaba yizo zonke lezi zinto esingathi lokho kuyisimanga. Kodwa dadewethu, uma ungenayo umoya ongcwele kuwe, ongokuphila okuphakade, ekupheleni kwalo mgwaqo uphelile. futhi angikhathali ukuthi ubukeka kanjani kumbe lezi zinto zinjani kumbe awuthandwa ngabantu kumbe ngosaziwayo kangakanani ukuthi umuhle kumbe umubi kangakanani uma unokuphila okuphakade lapho uyophila njalo njalo lapho inyanga nezinkanyezi sekungasekho nomhlaba usukhale wabheka ezintabeni nezingwadule futhi yonke into yenze njalo awusekho nezo icathulisa okwendoda edakiwe iya ekhaya ebusuku nezinkanyezi zale kukhanya futhi ziwe emazulwini nenyanga iphenduke igazi nelanga likhophoze lifihle ubuso balo lapho sibona indodana yomuntu iza iyokhanya ekulungeni kukajesu kristu ukuba uphume ethuneni njengomncane owesifazane omuhle ukuba uthathwa kwakho futhi niphile njalo 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 nayo yonke iminyaka yaphakade nibe niyilokhu nisaphila
That's what the Holy Ghost is for. If you feel the least tug, don't turn away. What is the
Holy Ghost? God is speaking to Ungowani na ukuba umsebenzi wakhe phakathi kwabantu bakhe. Ukuqoqela ndawonye ibandla lakhe, ukuletha ibandla endaweni kulolu suku kude ngaleya kweluthela iMethodist nabaPentecost endaweni ebuntwaneni nomusa wokuhlwithwa. Ukuthi uma lengxenye yebandla, uma umoya ungena kuleli bandla lapha, liyovela ivuke futhi liyokhipha, likhiphe bonke abahlengiwe abathinte lowo moya. Lawa maluthela ama lapho nakho konke ukukhanya ayenakho ekulungisisweni. Lawa maMethodist awela phansi futhi babe babhunyela ngamanzi ebusweni babo umoya ubashaya ekungcwelisweni. Lawa maPentecost ayehamba ehla enyiwa ngomgwaqo bababiza ngolozilimi nabankwankwazi nolimi lwehansi nakho konke okwalokho. Bayoma ekulungeni emehlweni kaNkulunkulu ngalolo suku ngokuqinisekileyo impela njengoba leli Bhayibheli limi lapha. Uma ningekhola ukuthi ngiyinceku ningibiza ngomprofethi wakhe angizibizi ngalokho kodwa lalelani nginitshela egameni lenkosi. Labo abakuKristu uNkulunkulu yobaletha kanye naye ekufikeni kwakhe ekuvukeni futhi lilabo kuphela abakuKristu. Singena kanjani kuKristu bantu na? Besivumo kholo sisodwa thina sonke sihlangene phakathi naqhabo ngokuxawulana ngezandla thina sonke sidonselwe phakathi naqhabo ngamanzi awodwa thina sonke sibhaphathizelwe kuwona qhabo kumbe ngehlelo elilodwa thina sonke sihlelelwe kulo naqhabo kodwa ngabaseKorinte bokuqala beshumi nambili ishumi nantathu ngamoya munye umoya ongcwele umoya kaNkulunkulu thina sonke iMethodist iBaptist Luthela iPresbyterian sihambe kukhanyeni njengalokhu yena uqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi likaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu liyasihlambulula kukho konke kungalungi
By one spirit we are all
sibe mzimba munye futhi senziwa abahlanganyeli bomusa wakhe ungeke uye ekwahlulelweni ozo amazwi ami akholwe ngekho umuntu ongakholwa aze ukuba useutholile umoya ongcwele akholwe ngongithumeleyo lapho umoya ongcwele esefakazile ngokuvuka kwakhe uno kuphila okuphakade akasayi kuya ekwahlulelweni kodwa wedlulile ekufini wangena ekuphileni ini awusoze ubambe kwahlulelwa awusoze ume esihlalweni sesimhlophe sobukhosi ukuba wahlulelwe uhlangabezana nokwahlulelwa kwakho khona khona lapha usuku edlule kwahlulelwa kwakho lapho sewedlulile bese uthi angilungile nokufunda kwami akulungile Nkosi wese ungene kimi ungithathe ngihole Nkosi angikhathali ukuthi lelizwe elihlanyayo lithini ngihole Nkosi ngomoya wakho usuwehluleleke lapho zahlulele unjengesilima sikaKristu futhi ekulungeni kwakhe ngalolo suku siyoma sesingenakufa ngokufana naye indlela eyodwa kuphela kanjani na ngamoya munye thina sonke sabhaphathizwa sibe mzimba munye futhi uma ukulowo mzimba ukwahlulela sekuvele kuwahlulele lowo mzimba futhi usumamukele njengenhlawulo yesono sakho uthi ngikwenze lokho mfowethu Branham bese uma umoya ongcwele esebuyile futhi akubeke uphawu njengesibonakaliso lowo moya ukuletha emzimbeni kaKristu uyayifulathela enye indlela futhi uyisidalo esitsha kuKristu Jesu edlulile ekufeni wangena ekuphileni
konke kudala kwedlulile futhi umuntu uKristu amen. Oh sizani ake nginincenge mfowethu ongumKristu noma udadewethu ningayivumeli lemvuselelo inedlule. Nifanele nemukele umoya ongcwele. Welina umoya kaNkulunkulu wawungokwenzani na ukuba unihole, uniqondise, unigcwalise, uningcwelise, unibizele ngaphandle ningene ebandleni. Yini ibandla lichaza ukuthi ligama ibandla na? Ababizelwe ngaphandle bahlukaniswa. Oh, ngingathatha intshumayelo kulokho khona manje. Ababizelwe ngaphandle bahlukaniswa, abafokazi abaqhelile ezweni. Isihambi nomfokazi sizisho kuba lapha sinamuzi wasemhlabeni esifisa ukuhlala kuwo. Oh hey, u-Abrahama no-Isaka noJakobe bagogobala behlala emathendeni ezweni evuma ukuthi babezihambi nabafokazi. Inzalo yefa ifa emuva laphaya, ubaba ifa sizinzalo zabo. Ukuba babebheke umuzi omakhi nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu. Amen. Babehlolisisa. Futhi namhlanje indlela yabo isafike umuzi ozayo ithi, angifuni ukuzilinganisa nalelizwe. Angifune lutho lwalelizwe. Ngiyafuna ngibheke umuzi owakhe walingana nhlangothi zosine. Ngibheke umuzi onokuphila okuphakade lapho ilanga lingasayi kushona khona, lapho ubudala bungasayi kuba khona, lapho indwangu emnyama yokuzila lingasayi kubabikho engideni kumbe ithuna emangweni. Ngibheke umuzi omakhi nomenzi wawo kaNkulunkulu. Yenye kuphela indlela yokuthola. Kwaba khona itshe laqheshulwa entabeni kungengazandla elaginqekela emhlabeni lawuchoboza wasiuba njengokolo kumbe amakhoba ezibuyeni. Makuthi lelotshe uKristu Jesu, lelotshe eliyisikhubekiso kuloyizwe, itshe lesikhubekiso, itshe eliyinsini, isikhubekiso kulo isonto, lepha itshe elifana nenalithi kazibuthe eliligugu kokholwayo.
A stone of assurance.
Itshe lesiqiniseko. Itshe lokuphumula. Oh hey. Ngophumula ngiyazi ukuthi ngedlulile ekufeni ngangena ekuphileni. Umphefumulo wami usekuphumuleni. Oh, zalini kimi nina nonke nikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza emphefumulweni wenu.
A sign.
Isibonakaliso okuzokhulunywa kabi ngaso kwasho umprofeti kuMaria. Kuyoba isibonakaliso impela, kuyoba yiso, kodwa siyoba isiqiniseko, siyoba luthando, siyoba ukwaneliseka, siyoba into oyaziyo ukuthi wedlulile ekufeni wangena ekuphileni.
Mfowethu,
dadewethu, njengomfowenu, njengenceku yenu kuKristu, ake nginincenge njengenhliziyo yami yonke. Ungakuvumeli lokhu kwete ngaphezu kwekhanda lakho, kumbe kukwedlule, kumbe ngaphansi kwakho. Wamukele ngenhliziyo yakho, futhi uyoba ngumuntu othokozile emhlabeni. Angikwethembisi ukuthi uzothola isigidi samadola, qhaba umnumzane. Mfowethu Leo, ngicabanga ukuthi sekube kuningi lokho kwethenjiswa manje, izigidi zamadola, izinto abehlukile abazishilo ukuba ubungumKristu ubuyothola isigidi samadola futhi uyoba isiqebi. Anginethembise lutho. Nginethembisa lokhu into kuphela engiyinganethembisa yona, insindiso yakhe. Umusa wakhe wanele zonke izivivinyo. Abantu ePentecost abazange bakufune ngisho lokho ababenakho. Manje ukhuluma ngosozigidi na. Abazange bakufune lokho ababenakho, dadewethu Angie. Thanda kukuza nogethi nicula ngolunye lezinsuku, ukuphi na? Iviki lokubuyela ekhaya ngolunye lezinsuku. Abaningi babo sebedlulile beqa umngcele kusukela lapho. Oh he. Abasitelanga izinto ezinkulu. Abayitelanga imali. Ngani uPetro wathi, isiliva negolide anginalo, kodwa enginakho ngizokupha khona. Futhi ngisho lokho namuhle ebusuku bangani. Intokozo, uthando, isiqiniseko enginakho kuKristu nokuvuka kwakhe, enginakho ngininika khona.
kuninika khona njengabantwana bakaNkulunkulu. Futhi uyeza uhlale esiphambanweni uma uNkulunkulu ekubizile, futhi ungasukumi. Uma ufika kusasa ebusuku uza ngoba uzongena lapho uhlale kuze kuphele, noma wenyuke futhi sizokhuleka futhi sikubeke izandla. Hamba lolo uhlelo lweBhayibheli, babeke izandla kuba bamukele umoya ongcwele. Sizobeke sesihamba uhambe uye ekhaya lakho. Uma uhlala khona lapho nje, uma uhlala ubusuku bonke, hlala kuze kube ngakusasa, hlala kuze kube ngakusasa, hlala kuze kuphele amaholide, hlala kuze kube ngolokuqala onyakeni, futhi uqhubeke uhlale, hlala kuze ukuthi noma ngabe yini esiyifundisayo kusasa ebusuku sinikhombise eBhayibhelini ukuthi kuzofikani, kuyofika. Futhi lapho kufika khona-ke akukho mademoni eneleyo ekuhluphekeni. Uyazi wedlulile kufeni, wangena ekuphileni. Uyisidalwa esisha kuKristu Jesu. Izinsimbi zokuthokoza zasezulwini ziyokhala. Mfowethu Othali, ngiyakutshela kuvele kukubasele umlilo. Nangomfana omdala ehlezi lapha, umfowethu wami omdala, leso wawuyisigebengu sihamba sinezibhamu emaceleni kuso, sibheka umlisa ngokuzungeza ekhoneni othile ukuba babasakaze ubuchopho babo. Kokwenzekani na? Elinye ilanga wabheka wasekholwa ekuphileni. Wayesehamba ekubeka walandela izinkonzo zami, futhi umfo ozihluphekelayo nje engenakho okwaneleyo angakudla, futhi wacambalala walala emahlathini ngaseceleni kwethende elambile futhi omile. Futhi ngelinye ilanga umoya ongcwele wafika. Oh mfowethu, wawuguqula, awuguqulanga na? Waletha ukuphila, wasusa ukufa. Inzondo yahamba nothando lwangena. Oh hey, ubutha nokuxabana konke kwawela le. Ukuphila okusha wangena. Buka lapha kwabanye nabanye, abanye nabanye, futhi phandle kuze kuyophumela lapho. Oh, izinsimbi zokuthokoza zasezulwini ziyakhala. Bangane, ayikho indlela engingakuchaza ngayo. Lalelani ukuze ngishiye lokhu. Uma ubukholiwe ubufakazi bami njengenceku kaKristu, futhi ngizame ukunikhombisa okuseBhayibhelini kaNkulunkulu ukuthi kuliqiniso. Futhi uma amazwi ami engabonakala sengathi athe ukungejwayeleki kancane ngalokhu, bukani leso sithombe ezweni lesayensi. Qaphela isithelo ukuthi lensika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli, qaphela isithelo esithelayo. Buka ukuthi yenzani, ukuthi ikhulumani. Akusimina okhulumayo, nguye okhuluma ngani, niyabona. Akusimina obona umbono, nguye okhuluma ngani. Akusimina ophulukisa abagulayo, nguye ophakathi kini ophulukisa abagulayo. Akusimina oshumayelayo, ngiyigwala elisemuva futhi ngibalekele wona lowo mcabango, kodwa nguye okhuluma konke. Angilazi izwi, kodwa yena uyalazi. Yilokho-ke, yilokho-ke, kuyilokho, futhi nanguya. Hayo, leyo ngelosi kaNkulunkulu ikhona khona lapha endlini namuhla ebusuku. Oh, ngimthanda kangaka. Manje bangakabafuni ukwamukela umoya ongcwele na? Sihlole izimpilo zethu. Bangaki abangakawemukeli futhi abafunayo na? Phakamisa isandla sakho uthi, mfowethu Branham, ekujuleni kwenhliziyo yami ngifuna ukwemukela umoya ongcwele. Unkulunkulu anibusise. Bangaki kini asebewamukele futhi abafuna ukuhamba njengoba benza ezenzweni zesine, bese uthi, oh Nkosi, oh Nkosi, yendula isandla sakho kuba ukhulukise futhi ubonise izibonakaliso nezimangaliso egameni lomntwana wakho ongcwele uJesu, futhi ungiphe sonke isibindi nothando ukuba ngikhulume nokugcwaliswa okusha na? Yebo, nakho kwami futhi. Nkulunkulu, ngiphe wona. Asikhothamisa amakhanda ethu ekujuleni kobuqotho. Wena muntu ngamunye ubambe isifiso sakho enhliziyweni yakho. Nkosi Jesu, siyawuvala lo mbuthano omncane namhlanje busuku emva kwenhlanganyelo ezweni nomoya ongcwele. Usibusise kakhulu futhi wathululela ezinhliziyweni zethu amafutha ezwi lakhe. Kukhona abefundisi, kukhona abesilisa lapha, bonke ababekuyo yonke indima yempilo asebenambithe futhi babona ukuthi Nkosi ilungile. Sesiyazi manje ukuthi umoya ongcwele uyini, isethembiso sikaNkulunkulu. Ukuphila okuphakade kulabo abakholwayo. Futhi siyazi ukuthi umoya ongcwele wawungumoya kaJesu Kristu, othunyelwe wabuya futhi ukithi namhlanje. njengoba uNkulunkulu wayengaphezu kwethu kuleyo nsika yomlilo. Ngaleyo nkathi wahamba nathi umzimba owawubizwa ngo-Emmanuel, uNkulunkulu unathi. Futhi manje ukithi ngomoya ongcwele uNkulunkulu kithi.
Oh,
uJesu wathi ngalolo suku niyakukwazi nina ukubange kubaba, nani nikimi, nami ngikini. Yokuqonda ngalolo suku ngoba nisezweni lobumnyama njengoba ngokusho manje, kodwa ngalolo suku niyoqonda. Baba bekungenziwe kucace kuphelele ngoba ngaleyo nkathi besingebe nalutho esingaba nokholo lwabo. Kodwa yonke imisebenzi kaNkulunkulu ibuswa ukukholwa. Futhi ngokukholwa ezwini lakho ebufakazini bukamoya ongcwele esesimazi manje, ngiyanxusa ukuthi wonke umphefumulo olambile ophakathi lapho uzogcwaliswa ngomoya ongcwele. Labo abangenawo futhi abawulambele, kumbula singathi kubo, Nkosi, njengalokhu owakushoyo, nibusisiwe uma nilamba noma niyosuthisa. Leso isethembiso, futhi kubusisekile ngisho ukulamba. Nibusisekile ngisho nasekwazini ukuthi uNkulunkulu usekhulumile kini, ngoba kwathi akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala. Futhi Nkosi, labo abadala asebemkantshubomvu lapha baphakamisa izandla zabo, ezami ziphakamile. Oh Nkosi, siphe ukuqina, sipha amandla, uwelula isandla somntwana wakho ongcwele uJesu ukuthi izibonakaliso nesimangaliso zenzeke, ukuthi kube inkonzo ejule kakhulu, okukhulu kunalokho osekuke kwenzeka. Sibe isibindi nothando ukuba sikhulume kubantu, siphe khona Nkosi. Iba nathi ezintweni zonke sicela egameni likaJesu. Kuthi kusasa ebusuku Nkosi, sengathi kungavela ukuvunguza komoya onamandla kuwele kulendlu, ukuze kube njengolunye usuku lwePentecost. Isisekelo sesibekiwe, yonke into imingomumo, izinkabi ziyahlatshwa, amathole akhuluphalisiweyo ayahlatshwa, izinqama ziyahlatshwa, itafula liyalungiswa, izimenywa ziyamenywa. Oh Nkosi, thumela ijubhili lePentecost kusasa ebusuku kulendlu, ugcwalise yonke imphefumulo ngobhabhatiso kamoya ongcwele. Siphe khona Baba, sikucela egameni likaJesu. Amen.
We'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold. Perhaps a thousand strings. We'll sing and shout and dance about. The Lamb will dry our tears.
We'll have one home from the mhlawumbe izintambo eziyinkulungwane. Siyohlabelela simemeze sisine ngalo iwundlu liyozomisa izinyembezi zethu. Siyoba nelilodwa ikha iviki elihle lokuya ekhaya iminyaka eyishumi lezinkulungwane yokuqala. Amen. Igazi eliligugu lendodana kaNkulunkulu uQobo lihlanzile langcwelisa abantu abamangalisayo begama lakhe, futhi babizwa ngomntubukazi. Nakuba lapha benganakwa bedelelwa, ngelinye ilanga iNkosi yoletha labo abakhethiweyo phakathi kwesango, futhi kufanele konke lapho sesingaphakathi kwamasango eParadise ufuna.